great to be here and hear these old songs.
Det er så godt å være her og høre disse gamle sangene.
Because I'm born in this revival.
For jeg er født I denne vekkelsen.
And when I hear these songs, I get free.
Så når jeg hører disse sangene, så blir jeg fri.
I feel great.
Jeg føler meg fantastisk.
I really hate a lot of these new songs.
Jeg hater egentlig ganske mange av de nye sangene.
There's no gospel in it, no word, no nothing. It's just like blah blah blah.
For det ikke noe evangelium og heller ikke noe ord I det, bare.
But I like these old songs, full of the word of God, full of gospel, full of victory. I love this.
Jeg elsker sanger som full av Guds ord og full av seier.
Because we have victory.
Fordi vi har seier.
And the devil is defeated.
Og djevelen seiret.
Jesus is Lord.
Jesus Herre.
Say amen.
Si amen.
Come a little closer. Now, so I want to talk about divine healing today.
Jeg vil snakke om guddommelig helbredelse I dag.
And life of victory in this area, in every area.
Og at vi seier på dette området her og alle områder.
Because we hate the devil, right?
Fordi vi hater djevelen,
sant? We hate the devil all the time.
Vi hater djevelen alltid.
When we get up in the morning, we hate the devil. When we go to sleep at night, we hate the devil.
Når vi våkner om morgenen, så hater vi djevelen. Når vi legger oss sånn om kvelden, hater vi djevelen.
All day we cast out demons, especially the Norwegians, one that don't exist.
Og hver dag så kaster vi ut demoner, spesielt de norske som ikke finnes.
I want to share a story.
Jeg vil dele en historie.
I was preaching in this Pentecostal church.
Jeg prekte I en pinsemenighet.
And so there came a team from somebody who says the demon is not exist in Norway.
Da kom det et team med en som sa at djevelen finnes ikke I Norge.
And so they had their show.
Så de hadde et show.
And so I got the microphone.
Så fikk jeg mikrofonen.
Jesus is Lord.
Jesus Herre.
And on the first row a woman just
På første rad så var det en kvinne som skrek sånn.
And I jumped down and cast the devil out.
Og jeg hoppet ned og drev demonen ut.
Because I'm a missionary.
Fordi jeg misjonær.
There you cast out devils and heal the sick all the time.
Der kaster du ut djevler og helbreder syke hele tiden.
And in Scandinavia there's a lot of devils, I tell you.
Og I Skandinavia det mange djevler, det skal jeg si deg.
They need to be kicked out of church.
De trenger å bli kastet ut av menigheten.
Because church is a place of freedom.
Fordi menigheten et sted hvor det frihet.
Now I'm not saying you have a devil, right? I don't tell you you have a
devil. Jeg sier ikke at dere har en djevel her.
What I'm saying is we have to have an attitude. We are in a spiritual battle all our life. We're always in a spiritual war.
Men jeg sier at vi må ha den holdningen og huske at vi alltid I en åndelig kamp.
Even Jesus defeated the devil 2,000 years ago.
Selv Jesus beseiret djevelen for 2,000 år siden.
He still says you must resist the devil.
Og han sier fortsatt motstå djevelen.
You must resist the devil.
Du må motstå djevelen.
And he will flee from you.
Og han vil flykte fra deg.
So we have to be active, right? We have to be strong.
Så vi må være aktive og vi må være sterke.
And I've been always like that.
Jeg har alltid vært sånn.
We were together on Arken casting out devils.
Vi var sammen på Arken og kastet ut djevler.
And we loved it, right?
Og vi elsket det.
Yeah, cast out devils, get the sick healed and have a good time.
Kaste ut demoner, helbrede syke, ha det gøy.
That's life.
Sånn livet.
In heaven there's no more devils, right?
I himmelen det ikke flere demoner.
It's only here on earth you can cast out devils.
Det bare her på jorden at du kan drive ut demoner.
And now it's the commandment of God.
Og nå det Guds et påbud fra Gud.
Go into the world.
Gå ut I verden.
Preach the gospel.
Forkynn evangeliet.
Get people baptized.
Døp folk.
Cast out devils.
Driv ut demoner.
And heal the sick.
Og helbred de syke.
Then we don't say, God, I think this is 2020. There's no more devils.
Da sier vi ikke, Gud, nå det 2020. Det ingen flere djevler.
You're wrong. Your word is wrong.
Du tar feil. Ordet ditt
no,
feil.
No, God's word is not wrong. It's real, right?
Nei, Guds ord, det tar ikke feil. Det ekte.
I was in Tønsberg.
Jeg var I Tønsberg.
Last week.
Forrige uke.
And then I was telling the young people about revival.
Og da fortalte jeg de unge der om vekkelse.
And I said, you're the next generation that are going to have to run the race. You're going to run with the revival.
Og jeg sa, dere den neste generasjon som skal løpe, som skal løpe med vekkelse.
I'm old.
Jeg gammel.
You're young.
Dere unge.
You're going to have to run.
Dere må løpe.
You have to get hold of this.
Dere må få tak I dette.
So one of the ladies.
Så en av damene der.
She said.
Hun sa.
I have a girlfriend that hears voices. She's in the cuckoo hospital.
Jeg har en veninne som som hører stemmer og hun på cuckoo sykehuset.
Yes. And she says, I told her, give me call her up.
Og da sa jeg til henne, kan ikke du ringe henne?
Okay.
Okay.
I got the phone.
Jeg fikk telefonen.
You hear voices?
Hører du stemmer?
Yes.
Ja.
Come out.
Kom ut.
Ah! And said, does he feel better?
Och så sa jag, "Känner du dig bättre?"
Yes.
Ja.
And so the girl said, "But she still feel like getting strangled."
Så fortalte väninna att ja, men hon känner fortsatt att akkurat som hon blir kvält.
Call her up again.
Ja, ring henne igen.
Just listen.
Bara hör.
Come out.
Come out.
And then she was free. Then she was free and happy, right?
Hon blev fri och glad.
And this was Norway.
Och detta här var Norge.
In the Koko hospital.
På Koko-sykehuset.
Where we say it doesn't exist.
Hvor vi sier at det ikke eksisterer.
Of course Jesus is the same yesterday, today and forever.
Jesus er jo den samme I går og I dag og til evig tid.
The devil is also the same.
Djevelen er også den samme.
And he's always defeated.
Og han er alltid beseiret.
And we have all the authority.
Og vi har all autoriteten.
And we have all the power.
Og vi har all kraften.
And we have the name.
Og vi har
navnet. Above every other name.
Over alle navn.
And we have to be bold.
Og vi må være modige.
Because the first church never prayed for power, they prayed for boldness.
For den første menigheten, de ba ikke om kraft, de ba om djervhet.
They knew they had power.
De visste at de hadde kraft.
And authority.
Og autoritet.
They just need to be a little bold.
De trengte bare være djerve.
And we need to be bold all the time.
Og vi må være djerve hele tiden.
And so let's go to the message.
Så la oss gå til budskapet.
Go to Matthew 9:35.
Matteus 9, 29.
35.
35 mener jeg.
Now I, you know, boldness has nothing to do with screaming and shouting, right? I am just a screamer. That's why.
Det å være djerv, det har ingenting med å rope og skrike. Det bare han skriker, men man må ikke gjøre det.
I always screamed.
Jeg har alltid skreket.
I will never stop screaming.
Jeg kommer aldri til å slutte å skrike.
I never become a nice Christian.
Jeg kommer aldri til å bli en bra kristen.
God did not create me like that.
Gud skapte meg ikke sånn.
I don't want to be like that.
Jeg har ikke lyst til å være sånn.
I want to be wild.
Jeg vil være vill.
I want to fight.
Jeg vil slåss.
I love to fight.
Elsker å slåss og kjempe.
I feel good when the devil attack me.
Jeg føler meg bra når djevelen angriper meg.
Something inside of me rises.
Det noe som reiser seg inni meg.
I tell you why this happened.
Jeg skal fortelle hvordan dette skjedde.
I was a nice Lutheran.
Jeg var en snill lutheraner.
And then the pastor had a problem with the devil.
Og så hadde pastoren et problem med djevelen.
In a woman.
I en kvinne.
From the Indonesia.
Fra Indonesia.
And when I, you know, I was Christian three months.
Jeg hadde vært kristen I tre måneder.
We come to the woman.
Og vi kom til kvinnen.
I knock on the door.
Jeg banket på døra.
She opens the door.
Og hun åpnet døra.
I don't like you.
Jeg liker ikke deg.
I thought you crazy woman. I'm not a drug dealer anymore. I'm actually nice now.
Jeg tenkte, hva det du gjerne kvinne? Jeg ikke, jeg driver ikke med å lange narkotika lenger. Jeg en bra person.
So I go in.
Så jeg går inn dit.
She's, her eyes are piercing my eyes with murder and hate. Like a snake.
Øynene hennes stikker I meg som med mord og hat, akkurat som en slange.
It was incredible.
Det var helt utrolig.
So now we're gonna pray.
Så nå skulle vi til å be.
And we were Lutherans, so you in Lutheran church you are very nice.
Vi var jo lutheranere, og I lutheranske menigheter så man veldig snille.
We folded our hands.
Folder hendene.
We wait for the atmosphere.
Og vi venter på atmosfæren.
Now it's here. I feel it.
Nå den her, jeg kjenner det.
But something happened. I felt like I grew 10 meter tall.
Og da skjedde det noe. Jeg følte at jeg vokste, som om jeg vokste og var 10 meter høy.
I look her in the eyes.
Jeg så inn I øynene på henne.
My eyes changed.
Mine øyne, de forandret seg.
Get out!
Kom ut!
And she went, ah!
Og skrek.
And the pastor went,
pastoren hysjet på meg.
Because I was in the apartment.
Fordi jeg var I, det var en leilighet.
And in the Danish are like Norwegian, you don't scream in the apartment.
Og danskere som nordmenn, de skriker ikke I leilighetene.
What will the neighbor think?
For det, hva vil naboen tro?
They will think you're crazy.
De vil antagelig tro det gal.
But they think you're crazy anyway.
Men de tror det gal uansett.
Because you go to this church.
Fordi du går I denne menigheten.
So don't care.
Så ikke bry deg.
So then I scream one more time.
Da skrek jeg en gang til.
Come out in Jesus' name.
Kom ut I Jesu navn.
And she went, ugh! And she was free.
Og så ble hun fri.
And I was free.
Og jeg ble fri.
Because I got a revelation.
Fordi jeg fikk en åpenbaring.
The greater one is in me.
Den han større, han som I meg. Den
than the
store
one
I
in the
meg,
world, right?
Den som I verden.
It's the same for you.
Det det samme for deg.
Jesus Christ lives in you.
Jesus Kristus lever I deg.
Are you sure?
Du sikker?
Well, you can get saved.
Well, hvis ikke kan vi ikke bli frelst.
No, if it's not in you, you can get saved, right?
Ja, hvis du ikke har det I deg, så kan du bli frelst.
Now I tell you, We are full of the power of God, full of the authority of God, and Jesus Christ really lives in us.
Jeg skal si at vi fulle av Guds autoritet, og vi, Jesus lever I oss.
Okay, let's open to the Bible. Matthew 9:35. But since that experience, I always cast out devils and pray for the sick.
Siden den opplevelsen der, så har jeg alltid kastet ut djevler og bedt for de syke.
Because Jesus told us to do it, right?
Fordi Jesus ba oss om å gjøre det.
Let's go to Matthew 9:35.
Matteus 9:35.
And let's see here.
La oss se her.
Jesus went about all the cities and the villages, teaching in the synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease.
Deretter dro Jesus omkring I alle byene og landsbyene. Han lærte I synagogene deres, forkynte evangeliet om riket, og helbredet alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter blant folket.
Right? Every sickness,
hver sykdom,
every disease,
hver skrøpelighet.
Also corona 14, or what is it called?
Corona also.
I just had a friend that was dying of this corona, right?
Jeg har en venn som faktisk holdt på å dø av corona.
And so people SMS, oh, pray, he's dying, he's dying.
Så jeg fikk meldinger, dere må be, han,
he's very sick,
han kjempesyk.
Så jeg SMS.
Så jeg sendte han en SMS.
Take the phone.
Ta telefonen.
So he took the phone.
Så da tok han telefonen.
Come out in Jesus' name.
Kom ut I Jesu navn.
And the next day he was out of the hospital.
Dagen etter var han ute av sykehuset.
We have authority, right?
Vi har autoritet.
I mean, AIDS, corona, any sickness.
AIDS, corona, alle sykdommer.
We have authority.
Vi har autoritet.
Say amen.
Si amen.
We don't fear nothing.
Vi frykter ingenting.
I don't fear anything.
Jeg frykter ingenting.
I do not fear anything.
Jeg frykter ingenting.
I don't fear nothing.
Jeg frykter ingenting.
Say amen.
Si amen.
You see, fear is the enemy, right?
Frykt det fienden.
We are bombarded by fear all the time.
Vi blir bombardert av frykt hele tiden.
I don't know how I'm so tired of hearing about this corona because it's all the time on the news, right?
Jeg så lei av å høre om denne koronaen for det på nyhetene hele tiden.
And if it's not corona, then it's now you have to have the flu shot because you might get the flu.
Og hvis det ikke korona, så sier de du må få influensavaksinen, for det kan hende du får influensa.
And when the AIDS came, you were afraid to go to the toilet because you might get AIDS on the toilet board, right?
Og da AIDS kom, så var du redd for å gå på do, for du kunne jo få AIDS fra toalettet.
Fear!
Frykt!
Fear is the weapon of the devil.
Det djevelens våpen.
But we have faith.
Men vi har tro.
I came to Tønsberg.
Jeg kom til Tønsberg.
And there were some Christians. We saw some Christians.
Og vi så noen kristne.
And she said, what do you think about the corona? How is it?
Og hun spurte, hva synes du om corona? Hva mer om det?
I don't believe in corona.
Og jeg sa, jeg tror ikke på corona.
I believe in Jesus Christ.
Jeg tror på Jesus Kristus.
I don't believe in sickness.
Jeg tror ikke på sykdom.
I believe in Jesus Christ.
Jeg tror på Jesus Kristus.
He's my healer.
Han min helbreder.
Say amen. I can feel.
Amen.
I'm just trying to make the devil shut up, right?
Jeg bare prøver å få djevelen til å holde munn.
Because we don't believe in his lies.
Fordi vi tror ikke på hans løgner.
The devil is defeated once and for all 2000 years ago.
Djevelen ble beseiret en gang for alle for 2000 år siden.
And we live in eternal victory.
Og vi lever I evig seier.
And we can cast out devils and sickness.
Og vi kan drive ut demoner og sykdommer.
Because Jesus Christ.
Fordi Jesus Kristus.
He's the same.
Han den samme.
Yesterday.
I går.
Today.
I dag.
And forever.
Og til evig tid.
He is Lord.
Han Herre.
In your life.
I ditt liv.
He is your healer.
Han din helbreder.
In your life.
I ditt liv.
He is your deliverer.
Han din forløser.
In your life.
I ditt liv.
So don't believe the news.
Så ikke tro på nyhetene.
Say amen.
Si amen.
Believe the good news.
Tro på de gode nyhetene.
Let's go to Psalm 103.
Vi går til Psalm 103.
I feel good just saying the truth right now.
Det godt å bare si sannheten, ikke sant?
Yeah. I don't deny we are attacked, right? I just deny that we have a better news.
Jeg fornekter ikke at vi blir angrepet. Jeg bare vet at vi har bedre nyheter.
And that is the devil is defeated.
Og det at djevelen beseiret.
Yeah! This is old time Word of Life scream.
Dette sånn gammeldags livets ord.
That's how we used to be.
Sånn pleide vi å være.
Yeah! We were like that all the time.
Vi var sånn hele tiden.
We screamed all the time.
Vi skrek hele tiden.
It was a screaming revival.
Det var en skrikende vekkelse.
But I still scream.
Men jeg skriker fremdeles.
Because I like it.
Fordi jeg liker.
I feel good, right?
Det får meg til å føle meg bra.
I want to feel like that, right? No, no, be nice.
Nei, nei, vær så grei og snill.
Halleluja.
Halleluja.
La 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 la. Forget it.
Glem det.
It's too late.
Det for sent.
I've been in too many battles.
Jeg har vært I for mange kamper.
And I know only one thing to do. It's a good fight of faith.
Og jeg vet at det bare en kamp man skal ha. Det den troens gode kamp.
Because the fight is already won.
Fordi kampen allerede vunnet.
And we have to have the feeling I wanna kill the devil.
Og vi må kjenne på at vi vil drepe djevelen.
That's a good feeling.
Det en bra følelse.
Where is the devil? I want to kill him.
Hvor djevelen jeg vil drepe ham?
Then he said, no, no, be nice, be a little religious.
Nei, nei, vær snill, vær litt religiøs.
I don't exist, I don't exist, I don't exist.
Og djevelen sier, jeg finnes ikke.
I mean, if people say that, they're stupid. When you look around in the world, says the devil don't exist. They must be stupid, right?
Folk som sier det, de må være dumme, fordi når du ser rundt omkring I verden, de må være dumme hvis de sier at djevelen ikke finnes.
He's very real.
Han veldig ekte.
But we have victory.
Men vi har seier.
All the time.
Hele tiden.
Psalm 103.
Psalm 103.
Says here, bless the Lord, all my soul, and all that's within me, bless His holy name.
Min sjel lov Herren og alt som I meg, lov hans hellige navn.
Bless the Lord all my soul and forget not his benefits, who forgives all your iniquities and heals all your diseases.
Min sjel lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger, han som tilgir alle dine misgjerninger, som leger alle dine sykdommer.
Who redeems your life from destruction.
Som forløser ditt liv fra fordervelsen.
Crowns you with loving kindness and tender mercies.
Som kroner deg med miskunn og inderlig barmhjertighet.
Who satisfies your mouth with good things.
Som metter din sjel med det gode.
So that your youth shall be renewed like an eagle.
Så du blir ung igjen som ørnen.
This is very good for us.
Dette veldig godt for oss.
We are getting renewed like an eagle.
Vi blir fornyet som en ørn.
We get wilder and wilder.
Vi blir villere og villere.
The older we get.
Jo eldre vi blir.
We don't fall asleep.
Vi sovner ikke.
We stir ourselves up all the time.
Vi opplever oss selv hele tiden.
Right? We stir ourselves up. We get stirred up. Yeah. Like my favorite, I watched George Foreman when he won the world championship when he was 48.
Jeg så på George Foreman da han vant VM da han var 48.
And everybody said it was impossible.
Og alle sa det umulig.
But he said it's possible.
Men han sa det mulig.
I'm gonna beat them all.
Jeg skal slå dem alle.
And I love it.
Jeg elsker det.
I don't love that people get beat up, right? But I love that he got the victory.
Jeg liker ikke at folk blir slått, men jeg liker at folk
blir seieren. Maybe I love it a little bit.
Kanskje jeg liker det litt.
But the thing is, what I like is his attitude.
Men jeg liker holdningen hans.
I'm not gonna bow.
Jeg skal ikke bøye meg.
I'm not gonna accept anything people say.
Jeg skal ikke akseptere noe av det folk sier.
I will win.
Jeg skal vinne.
And we have to have this in us.
Og det må vi ha I oss.
That we always winners.
At vi alltid overvinnere.
Right. With divine healing.
Med guddommelig helbredelse.
We already have the victory.
Så har vi allerede seieren.
If I don't understand that healing is for all.
Hvis jeg ikke forstår at helbredelse for alle.
Then who is it for?
Hvem det for da?
If it's not for all, who is it for?
Hvis det ikke for alle, hvem det for da?
If salvation is not for all, who is it for?
Hvis frelse ikke for alle, hvem det for da?
If deliverance is not for all, who is it for?
Hvis utfrielse ikke for alle, hvem det for da?
It is for all.
Det for alle.
I had a friend, he said to me.
Jeg har en venn, han sa til meg.
And he was, you know, he's a faith guy.
Han en troskar.
He says, Klaus.
Han sa, Klaus.
Jesus didn't heal all.
Jesus helbredet ikke alle.
I said, he healed all.
Og jeg sa, jo, han helbredet alle.
No, the man that was the beggar, he didn't get healed.
Nei, men han tiggeren, han ble ikke helbredet.
And he got healed through Peter and John.
Han ble helbredet gjennom Peter og Johannes.
I said, that's true.
Og da sa jeg, det sant.
But it was still Jesus healing.
Men det var fremdeles Jesus som
helbredet. It was not Peter and John that healed nothing.
Det var ikke Peter og Johannes som helbredet.
It was Jesus.
Det var Jesus.
It was through the power of the Holy Spirit.
Det var gjennom den hellige ånds kraft.
And then he said,
og da sa han,
I told him,
han,
if all the disciples had cancer.
Hvis alle disiplene hadde kreft.
It doesn't shake my faith.
Så rokker ikke det ved min tro.
Because my faith is only in Jesus, what he did on the cross.
Fordi min tro bare basert på det Jesus gjorde på korset.
And what he did on the cross, he defeated the devil once and for all.
Og på korset beseiret han djevelen en gang for alle.
And by his stripes we healed.
Og ved hans sår har vi fått legedom.
We have been set free.
Vi blitt satt fri.
This is an eternal fact.
Dette et evig faktum.
I can never look at the people who don't get healed.
Jeg kan aldri se på de som ikke blir helbredet.
No matter how holy they are.
Uansett hvor hellige de
Even if the Pope died of cancer, it doesn't shake my faith.
Selv om paven skulle dø av kreft, så endrer ikke det, rokker ikke det ved min
tro. Because the Pope is not my savior.
Fordi paven ikke min frelser.
Jesus Christ is my savior.
Jesus Kristus min frelser.
He is my God.
Han min Gud.
I believe in Jesus Christ.
Jeg tror på Jesus Kristus.
And when I believe in these redemptive truths, they start to manifest in my life.
Och när jag tror på disse sannheterna så börjar de att manifestera sig I livet mitt.
Now, so I'm going to mention we're not going to look at all the Bible verses, but I can say where they are.
Jag ska nämna någon bibelställe. Jag ska inte se på alla, men jag ska se var det står.
Because it takes too long time.
För det tar för lång tid.
So in Exodus 15:26.
Andra Mosebok 15:26.
God says.
Sier Gud.
I am your healer.
Jeg din helbreder.
I am healing you now.
Jeg helbreder deg nå.
I heal you right now.
Jeg helbreder deg akkurat nå.
All the time.
Hele tiden.
God is your healer.
Gud din helbreder.
When you are asleep.
Når du sover.
God is healing you.
Helbreder Gud deg.
When you are awake.
Når du våken.
God is healing
you. Helbreder Gud deg.
That's the fact.
Det
He's healing you all the time.
Han helbreder deg hele tiden.
Because you have a covenant with God. Fordi, He's never going to break his covenant.
Fordi du har en pakt med Gud, han kommer aldri til å bryte sin pakt.
God says, I am your healer. What's the problem?
Så Gud sier, jeg din helbreder. Hva problemet?
I feel.
Jeg føler.
God says, stop feel, just believe.
Men Gud sier, stopp å føle, bare tro.
Feelings are not real. They're never real. Feelings are never real.
Følelser aldri sanne.
Oh, I feel God.
Og jeg føler Gud.
Now I don't feel God.
Nå føler jeg ikke Gud.
Maybe God is dead.
Kanskje Gud død?
I mean, sure.
Ja, helt sikkert.
Jesus says, I am the same yesterday, today and forever.
Jesus sier, jeg den samme I går og I dag og til evig tid.
Oh, I don't feel Jesus tonight.
Og jeg føler ikke Jesus I kveld.
Then stop feeling anything.
Ja, men stopp å føle noe som helst.
Says those who believe shall be saved.
Det står at de som tror skal bli frelst.
And then they might feel something.
Og så kan det hende de føler noe.
It never says you we shall live by sight.
Men det står ikke at vi skal leve ved det vi ser.
We shall live by faith.
Vi skal leve ved tro.
The just shall live by faith.
De rettferdige skal leve av tro.
We have to humble ourselves and trust God.
Vi nødt til å ydmyke oss selv og stole på Gud.
The second reason is.
Den andre årsak eller grunnen
We just read it.
Vi akkurat lest det.
Jesus went around.
Jesus gikk omkring.
Healed all.
Og helbredet alle.
Jesus is the same.
Jesus den samme.
Yesterday, today and forever.
I går og I dag og til evig tid.
Number three.
Nummer tre.
Jesus thought it was very important with divine healing.
Jesus synes det var veldig viktig med guddommelig helbredelse.
The church has to think it's very important too.
Da må menigheten også synes at det viktig.
So he sent his 70 disciples and the 12 disciples out and gave them authority to cast out devils and heal all kind of sickness.
Så han sendte ut de 70 og de 12 disiplene og ga dem autoritet til å helbrede syke og drive ut demoner.
And they were not even saved.
Og de var ikke frelst engang.
But we are saved.
Men vi frelst.
We are full of the Holy Spirit.
Vi fulle av den hellige ånd.
We have authority.
Vi har autoritet.
Surely we have to obey God.
Da må vi jo adlyde Gud.
And they were so happy.
Og de var så glade.
Because the devil obeyed them.
Fordi djevelen adlød dem.
God says, be happy because your name is written in the book of the Lamb.
Men Gud sa, Gud sa, vær glad fordi navnet ditt skrevet I livets bok.
And then Jesus has a vision.
Og da får Jesus en vision.
I saw the devil fall.
Jeg så djevelen falle.
We really saw him fall. He's kaputt forever.
Vi så virkelig at han falt. Han kaputt for evig.
Say amen.
Say amen.
Number three.
Nummer tre.
No four. It doesn't matter
Eller
what
fire,
number.
Det.
It doesn't Gjøres matter any number. we don't care what number. But when Jesus dies and rose from the dead.
Da Jesus døde og stod opp fra de døde.
Peter and John goes to the temple of our prayer.
Så kom Peter og Johannes til tempelet for å be.
And they, as the custom, right? As their custom, as their custom.
Det var deres sedvane, eller det de pleide å gjøre.
You see, the Jews, they went to the synagogue as their custom.
jødene de dro til synagogen det en sedvane for dem.
Even for Jesus, right?
Selv for Jesus.
He went to the synagogue.
Han dro til synagogen.
Some people they're tired to go to church every Sunday.
Noen syns det noen mennesker de syns det slitsomt å dra I menigheten
hver søndag. Can you imagine søndag? Jesus?
Kan du se for deg Jesus?
He goes to the synagogue.
Han drar til synagogen.
They have no faith.
Og det ingen tro.
I mean, how long am I going to stand these people? They don't believe anything.
Hvor lenge skal jeg utholde disse menneskene som ikke tror noen ting?
So he came to the synagogue as his custom.
Så da kom han til synagogen som han pleide.
But we have faith in our heart.
Men vi har tro I hjertet.
So Peter and Paul comes up.
Så Peter og Paulus de kommer dit.
The beggar is there.
Tiggeren der.
And says, "Give me some money."
Han sier, "Gi meg noen penger."
There's Peter and Paul. Peter and John says.
Peter og Johannes sier.
We are preachers.
Vi predikanter.
We don't have any money.
Vi har ikke penger.
Don't you know that?
Vet ikke det?
It's only the Americans that have money.
Det bare amerikanerne som har penger.
We are from Scandinavia. We have no money.
Vi fra Skandinavia. Vi har ikke penger.
Are we from Israel? We have. I've been in Israel preaching. You got no money there, so they don't have money either.
Jeg vært I Israel og prekt, og det ikke noen penger der heller.
So you can never. You only had enough money to pay the gasoline.
Så du får bare nok penger til å betale for bensin.
So Peter and John says, "Sorry, we didn't take an offering yet, so we have no money."
Så Peter og Johannes de sier, "Unnskyld, vi har ikke tatt opp offer enda, så vi har ikke noe penger."
But what we have, we give to you.
Men det vi har, det gir vi deg.
In the name of Jesus.
I Jesu navn.
Rise up.
Reis deg.
And they took him up.
Og de reiste ham opp.
And he was healed.
Og han var helbredet.
And they said.
Og de sa.
Oh, you're so holy.
Oh, dere så hellige.
Peter said right away, "It's not our holiness that makes this man walk."
Peter sa med en gang, "Det ikke vår hellighet som gjør at denne mannen går."
It's the name.
Det navnet.
The name is above every other name.
Navnet over alle navn.
The man you crucified.
Mannen dere korsfestet.
That God rose up from the dead.
Som Gud reiste opp fra
In that
døde.
Name.
I det navnet.
Every knee must bow.
Skal hvert kne bøye seg.
I must share this testimony.
Dette, jeg må bare dele et vitnesbyrd.
I was in Rome.
Jeg var I Roma.
There's two really religious places on earth. Rome. And Jerusalem.
Det to veldig hellige steder på jorda. Det
religious.
Roma. Oh, ja, ikke hellige, det var religiøse
religious,
steder.
Right.
Religiøse steder
maybe,
på jorda.
Maybe
Roma
Jerusalem is holy, but Rome.
Jerusalem kanskje hellig, men religiøse
Rome
steder.
Roma is full of idols.
Ja,
right?
Roma fullt av avguder.
It's incredible.
Det helt utrolig.
Even when you go to the toilet, the idols are there.
Selv når du går på toalettet, så
there's idols everywhere.
Avguder. Det avguder overalt.
It's amazing.
Det helt utrolig.
But they like them.
Men de liker dem.
But I say to hell with all idols.
Men jeg sier til helvete med alle avguder.
To hell with every idol.
Til helvete med alle avguder.
Yeah. Because God said you shouldn't have any idols.
Fordi Gud har sagt du skal ikke ha andre guder enn meg, eller ikke ha avguder.
Yeah. So we don't like them.
Så de liker vi ikke.
I really don't like them.
Jeg liker dem ikke.
I won't say what I did because
jeg skal ikke si hva jeg gjorde, fordi
it might go out in the atmosphere.
Det kan hende det sprer seg.
I get slaughtered right
now. Jeg blir slaktet for det.
But anyway, I can tell the preachers. But
jeg sier det til lederskapet etterpå.
But I tell one story.
Men jeg forteller en historie.
First the first story.
Først en historie.
No, also the other.
Og den andre.
There was a man who wanted to kill himself. Very intellectual.
Det var en veldig intellektuell mann som ønsket å ta livet sitt.
He had a huge statue of Mary.
Han hadde en stor statue av Maria.
Yeah, Maui.
Maui.
And I said, destroy the statue.
Ødelegg statuen.
And you will be free.
Og da kommer du til å bli fri.
And my friend that was pastor, no, this is very expensive statue.
Og min venn som var pastor og var med sa, nei, det en kjempedyr statue.
I said, I don't care.
Jeg sa, det bryr jeg meg om.
So he destroyed.
Så han ødela den.
And he was totally delivered.
Og han ble helt befridd.
He has no problem.
Ingen flere problemer.
Has a super job.
Har en super jobb.
God set him free.
Gud satte han fri.
Now what happened when the Vikings became Christians?
Hva skjedde da vikingene ble kristne?
Harald Blåtann said, "Get rid of all the idols."
Hvem da?
Harald Blåtann.
Harald Blåtann sa, "Get rid of all the idols." Avgudene. Right?
If you don't believe in Jesus, we kill you.
Hvis ikke du tror på Jesus, så dreper vi deg.
Nice revival.
Fin vekkelse.
But that's how we became Christians.
Men det sånn vi ble kristne.
It's true. We have it on the stone in Denmark, Jellingstone.
Det sant det vi har det på Jellingstenen I Danmark.
It says today Denmark and Norway is Christian.
Det står I dag ble Danmark og Norge kristne.
So we had no choice.
Så vi hadde ikke noe valg.
Then we burned all the idols.
Så brant vi opp alle avgudene.
And the Vikings became nice lambs.
Og så ble vikingene som snille lam.
It's true.
Sånn.
The other story.
Den andre historien.
I was in Rome.
Jeg var I Roma.
And I have a friend. He used to work with mafia. He was a, he's a nice guy.
Och jag har en vän som pleade att jobba för mafian, en snill kar.
And so we go around and preach for everybody on the street.
Så vi går runt och preker för alla på gatan.
And so we have fun.
Så vi har det väldigt gøy.
We make fun with the Muslims.
Vi gjør narr av muslimene.
And share Jesus with them.
Och deler Jesus med dem.
And then we we love people, right? But you can have fun at the same time.
Vi elsker folk, sant? Men vi kan ha det gøy samtidig.
You don't have to be too serious. If you're too serious, people think you are too serious.
Man trenger ikke å være så alvorlig. Hvis man for alvorlig, så tror folk at du for
relax,
alvorlig.
Right? Relax.
Du må slappe av. Gud med deg.
So then, you know, I tried to share Jesus with a guy.
Jeg prøvde å dele om Jesus med en kar.
And he didn't want to believe.
Han ville ikke tro.
So I said to Angelo, you share Jesus with him.
Så jeg sa til han som var med, kan ikke du dele Jesus med han?
Then I see a woman begging on the street.
Så ser jeg en kvinne som sitter og tigger på gata.
And right away, I know she will be healed. I just knew.
Og jeg bare vet at hun kommer til å bli helbredet.
She doesn't speak English.
Hun snakker ikke engelsk.
I said, Angelo, come, you have to translate.
Og jeg sier til Angela, kom hit, du må oversette.
And I say to her, do you believe in Jesus?
Og jeg sa til henne, tror du på Jesus?
No.
Nei.
And then I share my testimony, how I got saved.
Så delte jeg mitt vitnesbyrd om hvordan jeg ble frelst.
And she had been with some charismatic Catholics.
Og hun hadde vært med noen karismatiske katolikker.
But she was paralyzed.
Men hun var lam.
Her, she's been shot through both knees.
Hun hadde blitt skutt gjennom begge knærne.
By her husband.
Av mannen hennes, han hadde gjort det.
She had been cut open with a knife on the stomach.
Hun hadde blitt åpnet med en kniv på magen, eller magen hadde blitt åpnet med en kniv.
That's a nice husband.
En snill mann.
No, it's not.
Nei.
And when I saw that.
Og da jeg så det.
I had faith.
Så fikk jeg tro.
I just knew.
Jeg bare visste.
She would be healed.
At hun kom til å bli helbredet.
Angela was a little nervous.
Angela var lite nervös.
Because you see the wounds of the bullets and you see the knife the what they're sewn together in the stomach.
Fordi du så sårene på knærne og du så arret eller så der ja, du sydde igjen på magen.
And if you don't watch it you go into your soul and then nothing works.
Og hvis du ikke ser på det så går det inn I
If you go into the soul?
Ja, hvis du går inn I sjelen.
Nothing works.
Så ingen ja, hvis du går I sjelen så ingenting som
operates in the heart,
fungerer.
Not in, faith operates in the heart.
Troen fungerer bare I hjertet.
Not in the head.
Ikke I hodet.
It's the heart faith.
Det är hjärtetro.
And you have heart faith.
Og
you
du,
have it.
Du har hjärtetro, du har det.
So I prayed a simple prayer.
Så jag bad en enkel bön.
Be healed in Jesus name.
Vær helbredet I Jesu navn.
I said get up.
Og jeg sa reis deg.
She got up.
Hun reiste seg.
And there was maybe 300 non-Christian watching this.
Og det var kanskje 300 ikke-kristne som så på dette.
And they were in shock.
Og de fikk sjokk.
Angela was in shock.
Angela fikk sjokk.
She was in shock.
Hun selv fikk sjokk.
I was not in shock.
Jeg fikk ikke sjokk.
Because I knew.
For jeg visste det.
I knew the Lord would heal her.
Jeg visste at Herren ville helbrede henne.
And here we are just fooling around, happy, la 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 la.
Her vi jo bare surrer rundt og glade.
And then God do this big miracle.
Og så gjør Gud dette store miraklet.
Right on the street.
Rett der på gata.
Incredible.
Utrolig.
This is what we want to see.
Dette det vi vil se.
We want to see this in Norway, right?
Vi vil se dette I Norge.
We want to see the mighty miracles of God.
Vi vil se Guds store mirakler.
So in Mark 16.
Så I Markus 16.
God says to the believers.
Sier Gud til den som tror.
The only command he has given us.
Den eneste påbudet han har gitt oss.
Go into the world.
Gå ut I hele verden.
Preach the gospel.
Forkynn evangeliet.
The good news.
De gode nyhetene.
Not the bad news.
Ikke
the good
dårlige
news.
Nyhetene, de gode nyhetene.
That Jesus saves.
At Jesus frelser.
He heals.
Han helbreder.
He sets free.
Han setter fri.
And he baptizes in the Holy Spirit and fire.
Og han døper I Hellig Ånd og ild.
That is good news.
Det gode nyheter.
And we all called to do this.
Og vi alle kalt til å gjøre det.
Right?
Ikke sant?
Cast out devils.
Drive ut demoner.
Heal the sick.
Helbrede de syke.
Show the kingdom of God.
Vise Guds rike.
Because this is, gives the attention to the people.
For dette får folks oppmerksomhet.
What is this?
Hva dette?
Yeah, this is God.
Dette Gud.
Is it you?
Det du? Det deg?
No, no, I cannot heal nothing.
Nei, nei, jeg kan ikke helbrede noe.
I just pray.
Jeg bare ber.
And you pray.
Og du ber.
And the Lord does it.
Og Herren gjør det.
That's the living church.
Det den levende menigheten.
That's why we are bold like lions.
Det derfor vi djerve som løver.
Now, so this is five good reasons to receive, right?
Så dette fem gode grunner til å ta imot.
It's for you.
Det for deg.
Now, you might sit here today and say, my little problem, I keep it.
Det kan hende du sitter her I dag og tenker mitt lille problem, jeg beholder det for meg selv.
I keep it. I had it many years, so
jeg beholder
I keep
det. Jeg har hatt det I så mange år, jeg bare beholder det.
That's what the Catholics say.
Det det katolikkene sier.
I came to a Catholic.
Jeg kom til en katolikk.
And he said.
Han sa.
I have cancer.
Jeg har kreft.
But I keep that one.
Men den beholder jeg.
I'm having the sufferings of Jesus.
Jeg kjenner på Guds Jesu lidelse.
I said you are idiot.
Og jeg sa, du en idiot.
The Lord died for you. You Herren, can be free, right?
Herren døde for deg, du kan bli fri.
No, no, they tell me I must have the suffering of Jesus.
Nei, nei, de forteller meg at jeg må liksom kjenne på Jesu lidelse.
And we can laugh at that because it's obvious for us this is stupid, right?
Og vi kan le av det for det ganske åpenbart at det ganske dumt.
But I tell you many of us have the same attitude.
Men jeg skal si at mange av oss har den samme holdningen.
We have issues in our life.
Vi har problemer I livene våre.
And we think no, no, I can you know, I'm getting older now, right? I'm getting older.
Yeah, og vi kan tenke kanskje, nei, nei, jeg blir jo eldre.
And me, I'm
ja,
getting
blir eldre.
And then, oh, you get a pain.
Og så kjenner du en smerte.
Oh no, it's okay, I'm getting older.
Ja, men det greit, for jeg blir jo gammel.
So, you know, I had a good life, but a little pain here and there is okay.
Ja, jeg har hatt et godt liv, men litt smerte her og der, det greit.
No, it's not okay.
Nei, det ikke greit.
Jesus wants to be glorified in your body.
Jesus vil bli herliggjort I kroppen din.
He doesn't want any sickness.
Han vil ikke ha noe sykdom.
He doesn't want any suffering in your body.
Han vil ikke ha noe lidelse I kroppen
He
din.
He wants freedom in your life.
Han vil ha frihet I livet
He ditt. Wants to be glorified.
Han vil bli herliggjort.
Yeah, but there's so many other people that is worse than me.
Ja, men det så mange andre som har det mye verre enn meg.
I can carry this.
Jeg kan bære det her.
Yeah, but Jesus said, I already carried for you. You don't need to carry this.
Men Jesus sier, jeg allerede båret det for deg. Du trenger ikke å bære det.
So we have to, by force, take what belongs to us.
Vi nødt til å ta det ved kraft. Eller, ja. By force. Yeah. Ta det ved kraft.
What belongs to us.
Det som tilhører oss.
Because it's yours.
Fordi det ditt.
Finances are yours.
Finanser ditt.
Healing is yours.
Helbredelse ditt.
The blessings is yours.
Velsignelsen din.
Freedom is yours.
Friheten din.
Eternal life is yours.
Evig liv ditt.
Everything good is yours.
Alt godt ditt.
Everything bad is not yours.
Alt som dårlig, det ikke ditt.
So, everything bad.
Alt som dårlig.
You say no, I don't want.
Sier du nei til, det vil jeg ikke ha.
I don't want depression.
Jeg vil ikke ha depresjon.
My mother was depressed.
Ja, men moren min var jo deprimert.
I am depressed.
Jeg deprimert.
Hallelujah.
Hallelujah.
I don't know why I feel like that.
Jeg vet ikke hvorfor jeg føler det sånn som dette.
It's because you don't rise up on the inside.
Det fordi du ikke reiser deg på innsiden.
We all have battles in our life.
Vi alle kamper I livene våre.
And I'm going to tell you how to live in freedom.
Og jeg skal fortelle deg hvordan du kan leve I frihet.
Because if you don't act your faith, you're not going to live in freedom.
Fordi hvis du ikke handler på troen din, da kommer du ikke til å leve I frihet.
And it's And thing like this, there's no condemnation for those who are in Christ. You're already righteous. You have a right stand with God. That's not my message today, but you have a right stand with God, right?
Det ikke budskapet mitt I kveld, men du har ikke noe fordømmelse.
And you have the right stand with God.
Du står rett inn for Gud.
So don't worry about that. You are a child of God.
Så ikke vær bekymret for det, for du Guds barn.
You're not condemned.
Du ikke fordømt.
Say amen.
Si amen.
This is wonderful, right?
Det vidunderlig, sant?
Not to be condemned.
Og ikke være fordømt.
I can feel some of you don't believe that.
Jeg kan føle at noen her som ikke tror på det.
It's just too bad.
Det veldig synd.
Because I believe it.
For jeg tror det.
I really believe it.
Jeg tror det virkelig.
It's very strange when I became a new Christian.
Det veldig rart for da jeg ble en ny kristen.
I was a drug dealer.
Så var jeg narkotikalanger.
And I was not condemned.
Og jeg var ikke fordømt.
And I came to the farm.
Og jeg kom til gården.
I was not condemned.
Jeg var ikke fordømt.
Then I met the Holy Spirit.
Så møtte jeg den hellige ånd.
And he didn't condemn me.
Og han fordømte meg ikke.
He loved me.
Han elsket meg.
And then when I believed in Jesus.
Og så da jeg trodde på Jesus.
I forgot to repent.
Så glemte jeg å omvende meg.
I just believed.
Jeg bare trodde.
And then I was saved.
Og så ble jeg frelst.
I did it the wrong way.
Jeg gjorde det på feil måte.
Repent, you filthy sinner.
Du må omvende deg, du skitne synder.
That's not how God looks at you.
Det er ikke sånn Gud ser på deg.
God says you're created in my image.
Gud sier du er skapt I mitt bilde.
I want you to be free.
Jeg vil at du skal være fri.
I was sharing Jesus with a Muslim today.
Jeg delte Jesus med en muslim I dag.
And he said something to me.
Han sa noe til meg.
Yeah, if Jesus already took the sins.
Hvis Jesus allerede tok syndene.
Then you can sin.
Da kan du jo synde.
I said, yeah, you can sin as much as you want.
Ja, du kan synde så mye du vil, sa jeg.
That's not the question.
Det ikke spørsmålet.
That Jesus took your sins and you are born again, he saved you to live a right life.
Når Jesus tok din synd og du ble født på ny, så frelste han deg til å leve et nytt liv.
You get power to resist the devil.
Du får kraft til å motstå djevelen.
You want freedom.
Du vil ha frihet.
You don't want to be bound by the devil.
Du vil ikke være bundet av djevelen.
You want to live in freedom.
Du vil leve I frihet.
I want to live in freedom.
Jeg vil leve I frihet.
I hate the devil.
Jeg hater djevelen.
Do you hate the devil?
Hater du djevelen?
Say I hate the devil.
Si jeg hater djevelen.
Ah, wonderful.
Oh, fantastisk.
Because the devil he hates you, right?
Fordi djevelen hater deg.
He really hates you all the time.
Han hater deg faktisk hele tiden.
Mark 5.
Markus 5.
25.
25.
Now I'm going to share a little about touching the promises of God.
Nå skal jeg dele om det å berøre Guds løfter.
Because I know for many people it can they think they don't have faith enough.
Mange tror nemlig at de ikke har tro nok.
But you have God's faith in your heart.
Men du har Guds tro I ditt hjerte.
You have his faith.
Du har hans tro.
His kind of faith is in your heart. God's faith, right?
Hans tro I hjertet ditt, Guds tro.
God that says everything is possible for the one who believes.
Gud som sier alt mulig for den som tror.
That's the faith which is in your heart.
Det den troen som I ditt
That's
hjerte.
The faith you must release.
Det den troen du må forløse.
You have the faith From the first day you get born again, that faith is in your heart.
Du har troen fra første dag du født på ny, den I hjertet ditt.
Because Jesus is in you.
For Jesus I deg.
And it's his faith.
Og det hans tro.
So I think he has faith for receiving the that you should receive the blessings of God.
Så jeg tror at han har tro for at du skal ta imot Guds velsignelse.
He agrees with the Bible, right?
Han enig med Bibelen.
Mark 5:25.
Markus 5:25.
Now there was a certain woman had a flow of blood for 12 years and had suffered many things from many physicians. She spent all she has was no better but rather grew worse.
Nå var det en kvinne som hadde hatt store blødninger I 12 år og hun hadde lidd mye under mange leger. Hun hadde brukt opp alt hun eide uten å bli bedre. Det ble heller verre med henne.
Yeah, that's quite common, right?
Det ganske vanlig, ikke sant?
When you heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. She said, if only me touch his clothes, I should be made well.
Da hun hørte om Jesus, kom hun bakfra I folkemengden og rørte ved kroppen hans. Hun sa, hvis jeg bare kan få rørt ved klærne hans, så blir jeg helbredet.
Immediately the fountain of her blood was dried up and she felt in her blood was... immediately the blood was dried up and she felt in her body that she was healed of her afflictions.
Straks tørket kilden for blødningene hennes, og hun kjente på kroppen sin at hun var blitt helbredet fra plagen.
Jesus immediately knowing himself that the power gone out of him turned around the crowd and said, who touched my clothes?
Og Jesus som straks kjente I seg selv at en kraft gikk ut fra ham, snudde seg I mengden og sa, hvem det som rørte ved klærne mine?
But his disciples said to him, the multitude throng you and you say, who touched me?
Men disiplene han sa til ham, du ser mengden som trenger seg om deg, og du sier, hvem rørte ved meg?
He looked around to see who had done this thing, but the woman, fearing and trembling, knowing what had happened, came and fell down before him and told him the truth. And he said, daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction.
Han så seg omkring og fikk øye på henne som hadde gjort dette, og kvinnen kom redd og skjelvende, vel vitende om det som hadde hendt henne, og falt ned foran ham og fortalte ham hele sannheten. Og han sa til henne, datter, din tro har frelst deg, gå I fred og vær helbredet fra din plage.
So Jesus said, your faith, right?
Så Jesus sa, din tro, sant?
And it's your faith.
Det din tro.
It's your faith.
Det din tro.
It is you asking God.
Det du som ber Gud.
You have to stir up, you have to get real. You must get real.
Du må være helt ekte.
You can say, oh God, do this, this, this. You don't mean anything you say, right?
Du kan si, Gud gjør det og det, men du mener kanskje ikke det du tror.
You have
det
to be
sier.
Real, right? You have to find the promise.
Du nødt til å være ekte, du nødt til å finne løftet.
I know myself when I receive miracles.
Jeg vet det selv når jeg mottar mirakler.
And I'm going to share because many times it had taken many years for me to receive a miracle.
Och jag ska dela det för någon gånger så tar det många år för jag mottar ett mirakel.
But I received it.
Men jag mottog det.
I'm not going to bow for nothing but Jesus Christ.
Jag kommer inte att böja mig för något annat än Jesus Kristus.
Let's go to Mark 11:22.
Låt oss gå till Markus 11:22.
It says here.
Där står det.
Jesus said.
Jesus
to
sa,
them. Ja. Have faith in God.
Jesus svarte och sa till dem: Ha tro till Gud.
Have faith in God. Believe what he says.
Ha tro till Gud, tro på det han säger.
Trust him.
Stol på ham.
Believe what he says.
Tror på det han säger.
So you have to find the promises.
Så du är nödt att finna löftena.
What does God promise?
Vad är det Gud lovar?
And we know divine healing is a fact. It's a promise, right? You are healed by the stripes of Jesus.
Vi vet att gudomlig helbredelse, det är ett faktum, det är ett löfte. Du är helbredet genom
fact,
Jesus sår.
Right? So we know that.
Det är faktum, så det vet vi.
Surely I say to you, whoever says to this mountain,
For sannelig, jeg sier dere, den som sier til dette fjellet,
Be thou removed and cast into the sea.
Løft deg og kast deg I havet.
And does not doubt those things he's doubt in his heart, but believe those things he says, it will be done whatever he says.
Og ikke tviler I sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, han skal få det som han sier.
Right, so what you speak, I'm going to talk about these different areas, but what you speak is very important.
Jag ska snacka om dessa olika områden, men det du talar, det är väldigt viktigt.
But first I want to share some testimony to that you understand that Jesus is the same today.
Men först vill jag dela någon vittnesbörd så du förstår att Jesus är den samma idag.
Therefore I say to you.
Därför sannolikt säger jag till dere.
Therefore I say to you.
Sannolikt säger jag till dere.
Whatever things you ask when you pray.
Allt det dere ber om när dere ber.
Yeah, okay, it's okay. Whatever you ask when you pray, believe that you receive, you will have them.
Tro att dere får det och det skall bli gitt dere.
Right, when you pray.
När dere ber.
Say when I pray.
När jag ber, säg det.
Okay, God answer your prayer, right?
Gud svarar på din bön.
He answer your prayer.
Han svarar på din bön.
Now I can say for me, praying for others is not a problem for me.
Och jag kan säga för min del så är det inte något problem att be för andra.
It's a problem to pray for me.
Det är ett problem att be för mig själv.
It's easy to pray for others, right?
Det är lätt att be för andra.
Because they need the healing and I don't.
För de trenger helbredelsen och det gör inte jag.
So it's very easy.
Så det är väldigt lätt.
You don't need much faith to say in Jesus name.
Du trenger inte mycket tro för att säga I Jesu namn.
Anybody can say in Jesus name.
Alla kan säga I Jesu namn.
Right?
Ikke sant?
Little faith in Jesus name.
Lite tro, liten tro I Jesu namn.
I will share some stories.
Ska dela någon historier.
And it's from my life.
Och det är från mitt liv.
Because he's sitting there.
Fordi han sitter där, Inge.
I will say this story is funny.
Jag ska fortælle en historien, den morsom.
It's not about him.
Det ikke om han.
We were in St. Petersburg. Was it St. Petersburg? Yeah.
Vi var I St. Petersburg.
And then Yeltsin, Yeltsin got the power.
Yeltsin hade fått makten.
And we heard the tanks and things were on the way to St. Petersburg.
Och vi hörte att det var tankser och sånt på väg till St. Petersburg.
Some of the team were getting nervous.
Någon I teamet, de blev nervösa.
Because they were not ready to die.
För de var inte helt klara för att dö.
But I'm ready to die anytime.
Men jag är klar för att dö när som helst.
I think it's great the day I go to heaven, right? I don't think oh it's terrible I died too early.
Jag syns det blir fantastiskt den dagen jag reser till himlen. Jag tänker inte åh det var för tidigt.
I'm longing for Jesus' return.
Jag längtar efter Jesu återkomst.
I want to go home.
Jag vill hem.
Be in my mansion.
Vara I mitt slott.
With flying horses.
Med flyvande hästar.
There's nothing in the world really holding me here, right?
Det är ingenting på jorden som håller mig hem här.
I really long for heaven. I do it every day, you know. It gives me strength. It's our hope. We're going to spend eternal life in heaven.
Jag längtar efter himlen varje dag. Det ger mig styrka för vi ska tillbringa evigheten I himlen.
We have a battle here on earth, right?
Vi har en kamp här på jorden.
But one day we're going to be home.
Men en dag kommer vi till vägen.
We're going to get a reward.
Och vi ska få vår belöning.
And get a mansion.
Och få ett slott.
Yeah. Slott. I was in this slott in where was I Moscow?
Var ett slott på Järlöja.
They have a nice Rolls Royce and I thought this is like heaven. Like wow.
En fin Rolls Royce föran. Tänkte det är som himlen. Sånt hus ska jag få.
Yeah. It always cleans itself. There's no vacuum cleaner.
Det vaskar sig av sig själv. Trenger inte sösuge.
Some of you have your wife to do all the stuff. I'm alone, I have to do everything.
Noen av dere har kona til å gjøre sånne ting. Jeg alene om å gjøre alt sånt.
So I had there was a woman that said to me.
Det var en kvinne som sa til meg.
Who washes your clothes?
Hvem er som vasker klærne dine?
I do.
Jeg gjør det.
What?
Hæ?
You mean a man can do that?
Mener du kan en mann gjøre sånne ting?
But besides that, we were there.
Men vi var der.
And we used to get a lot of people saved.
Og mange pleide å bli frelst.
But now people were nervous.
Men nå var folk ganske nervøse.
So I called forward.
Så jeg kom fram der.
I called forward.
Og jeg kalte folk fram.
Those who need salvation, come!
De som trenger frelse, kom!
Nobody came.
Ingen kom.
Except a German shepherd.
Bortsett fra en schæferhund.
He came right in front of me.
Den kom rett foran meg.
Do you have the picture still?
Har du bildet fremdeles?
He came right in front of me.
Kom foran til meg.
He looks at me.
Og så på meg.
I want salvation.
Jeg vil ha frelse.
It was incredible. We of course we laughed, right?
Vi lo selvfølgelig.
But it's amazing, right?
Det helt utrolig.
Nobody came.
Ingen kom.
But a wild dog came and sat down.
Bortsett fra denne løshunden som kom og satte seg ned.
I thought this is incredible.
Jeg tenkte det her utrolig.
Let me tell you another dog story.
Nå skal jeg fortelle en hundehistorie til.
I was in Estonia.
Jeg var I Estland.
And I was preaching on the streets.
Og jeg prekte på gatene.
And in the radio.
Og på radio.
In the radio I always tell people, put your hand on the sick place.
Og på radioen så sa jeg til folk, legg hånda der du syk.
And the Lord will heal you.
Og Herren vil helbrede deg.
So I scream in the microphone.
Så jeg skrek I mikrofonen.
Devil, get out!
Djevel, kom ut!
In the name of Jesus, be healed!
I Jesu navn, vær helbredet.
Anybody can scream like that.
Alle kan skrike sånn.
It feels good.
Føles ganske godt.
And so I went to Oliver's church. It's a big Lutheran church.
Så jeg dro til en kirke, en stor lutheransk kirke.
They used to have revival in the 70s.
Og de hadde vekkelse på 70-tallet.
Under the communist time.
Under kommunisttiden.
And they had rooms full of wheelchairs and crutches.
Og de hadde rom fulle av rullestoler og krykker.
They had revival. They came from all over Russia to be baptized in the Holy Spirit and fire.
De hadde vekkelse. Folk kom fra hele Russland for å bli døpt I den hellige ånd og ild.
And even 5 kilometers away from the church they were get healed.
Och ser 5 kilometer undan kyrkan så blev folk helbredda.
If it can happen there, it can also happen here.
Hvis det kan ske där så kan det också ske här.
And so I was there.
Så jag var där.
And so the pastor come to me.
Och pastorn kom till mig.
Klaus.
Klaus.
I have a problem.
Jag har ett problem.
What was your problem?
Vad är problemet ditt?
You know, you prayed over the radio.
Du vet att du bad över radion.
And there was a woman.
Och så var det en kvinna.
She had a dog.
Hon hade en hund.
It was a watchdog.
Det var en väkterhund.
The eyes were blind. He could not see.
Och den var blind. Den kunde inte se.
She loved her dog.
Hon var väldigt glad I hunden sin.
The eyes were created wrong.
Ögonen, de var skapt fel.
She put the hands on the eyes.
Och hon la henne på ögonen.
The dog got 2 new eyes.
Och hunden fick 2 nya ögon.
I have the picture of the dog.
Jag har bilden av hunden.
But not her husband.
Men inte mannen hennes.
Because he was paralyzed.
För han var lam.
And she didn't put the hand on the husband.
Och hon la Hun la ikke hånda på mannen.
But there's power in the name of Jesus.
Men det kraft I Jesu navn.
And the husband got out of the bed.
Og mannen reiste seg fra senga.
So I tell you, people love the dogs more than they love the husband.
Jeg skal fortelle deg, folk mer glad I hundene sine enn ekte mennene sine.
But so I went to Denmark.
Så reiste jeg til Danmark.
There was another dog.
Der var det enda en hund.
This girl comes here. Oh, my dog is gonna kill. They're gonna kill my dog. It's very sick.
Da var det en som kom til meg og sa, de skal drepe hunden min, for den veldig syk.
I said, come with the dog.
Kom hit med hunden, sa jeg.
And this was a big, wild German shepherd.
Og dette her var en stor og vild schæfer.
So I put my hand on the head. It was screaming, and then I put my hand on the head.
Den skrek, og jeg la hendene på hodet.
In Jesus' name.
I Jesu navn.
It sat down.
Og den satte seg ned.
And it was healed.
Og han var helbredet.
If the Lord can heal dogs, he can heal you.
Hvis Gud kan helbrede hunder, kan han helbrede
deg. You're better than a dog.
Fordi du bedre enn en hund.
Some didn't agree here, but.
Noen som ikke var helt enige her, men.
But God created humans, right?
Men Gud skapte mennesker, sant?
So all my life I've seen the Lord heals, that Jesus is the same.
Hele livet mitt har jeg sett at Jesus helbreder, og at Jesus den samme.
Now I came in the wrong way in the stories.
Nå kom jeg litt ut av historiene.
Now, but there's always a response, right?
Men det alltid en respons.
That people desire things from God.
At folk begjærer ting fra Gud.
There's a hunger.
Det en hunger.
In the Nordic countries.
I de nordiske landene.
I don't know what it is.
Så vet jeg ikke
hva det we analyze too much.
Tror vi analyserer alt for mye.
We're too much skeptical.
Vi for skeptiske.
It's too complicated to believe the supernatural.
Det for komplisert å tro på det overnaturlige.
So if I go to Yeah, let's say. Okay, I have to say this. But you can break through.
Men
even
du kan få gjennombrudd selv I dette landet.
I started in a little city called Thisted in Denmark.
Jeg startet I en liten by som heter Thisted I Danmark.
Egon and preached there too.
Egon har også vært der og prekt.
But I preached when it was very, very little group.
Men jeg prekte da det var en veldig liten gruppe.
And nothing happened. People would fall under the power of God, but they wouldn't get healed.
Folk falt under Guds kraft, men det var ingen som ble helbredet.
And I was in Russia, many miracles.
Og der var I Russland, så var det mange mirakler.
And then I take the plane to Denmark, nothing.
Så tok jeg flyet til Danmark, ingenting.
And I said, I didn't lose the anointing. I have the same anointing. Why nothing happened in Denmark?
Og jeg sa, jeg har ikke mistet salvelsen. Jeg har den samme salvelsen. Hvorfor skjer det ingenting I Danmark?
It's a spirit of unbelief.
Det en ånd av vantro.
So I decided I'm going to fight this.
Så jeg bestemte meg for å kjempe imot det.
I'm not going to back off.
Jeg skal ikke gå bakke vekk fra dette.
So after half year.
Etter et halvt år.
There were many things happened, but it's
so skjedde det mange ting.
So they would advertise in the newspapers that I was preaching, put signs of miracles in a big page, big advertisement of miracles.
De annonserte ganske stort og plakater om at det at jeg skulle komme og at det skulle være I avisen at det skulle være helbredelser.
Many pictures of miracles.
Mange bilder av helbredelser.
And what happened?
Og hva skjedde?
The Danish people came.
Det danske folk kom.
Not just the foreigners, the Danish.
Ikke utlendingene bare.
Because the foreigners are easy to get saved, right?
Fordi utlendingene, de lett å få frelst.
They are more open.
For de mye mer åpne.
And then, in one year, the church doubled.
Så på ett år så ble menigheten doblet.
I think I had five. Evangelistic events in one year.
Jeg tror jeg hadde fem evangeliske samlinger eller hendelser på ett år.
It worked.
Det fungerte.
The miracles happened.
Miraklene skjedde.
People got saved.
Folk ble frelst.
People got healed.
Folk ble helbredet.
People got delivered.
Folk ble utfridd.
People got filled with the Holy Spirit.
Folk ble fylt av den hellige ånd.
We had a good time.
Vi hadde det gøy.
But it was too much work.
Det var for mye arbeid.
No, too many meetings.
Nei, for mye møter.
No, we cannot have so many meetings.
Nei, vi kan ikke ha så mange møter.
We want revival.
Vi vil ha vekkelse.
Many meetings.
Mange møter.
When the real revival comes, you're going to have one day off a week.
Når den virkelige vekkelsen kommer, så kommer du til å ha en dag fri I uka.
Then I don't have time to do nothing.
Men da har jeg ikke tid til å gjøre ingenting.
I want to do nothing.
Jeg vil gjøre ingenting.
Revival means work. Say revival means work.
Vekkelse betyr arbeid. Si vekkelse betyr arbeid.
It's a simple truth.
Det en ganske enkel sannhet.
We want no revival means no work. Nobody comes to church to just run into the church and fall at the altar.
Og vekkelse det betyr ikke noe arbeid. Folk bare kommer løpende inn og detter ned på møtene.
And get saved.
Og bli frelst.
It's not like that.
Sånn det ikke.
So there has to be a response.
Det må være en respons.
Now I want to share some few testimonies before I go further.
Ja, før jeg går videre, så vil jeg dele noen vitnesbyrd til.
If you're not too tired.
Hvis du ikke for trøtt.
But you're not.
Men det du ikke.
And anyway, I don't care.
Og uansett så bryr jeg meg.
I have been in Africa, India, many places. I'll share from Mexico.
Jeg har vært I Afrika, India, mange steder, men nå skal jeg dele fra Mexico.
The last trip I had in Mexico.
Den förra turen jag hade till Mexico.
I was away 5 weeks.
Då var jag där I 5 veckor.
Preaching 30 churches.
Och prekte I 30 menigheter.
In the mountains, in the valleys.
I fjällene, I dalarna.
Everywhere.
Vid sjön
överallt. Rich churches, poor churches.
Rika menigheter, fattiga menigheter.
All kinds of churches.
Alla slags menigheter.
And I came there.
Och jag drog dit.
And when it was dangerous places where I went, very dangerous places.
Det var ganske farlige steder jeg reiste til.
So I had to go with the local Indians.
Så jeg var nødt til å gå med de lokale indianerne.
I'm dark in the face, so it's if it was you, you'd be killed. But I'm more dark, so it's easier.
Ja, jeg liksom mørk I ansiktet, så hadde det vært deg, så hadde du blitt drept. Men jeg litt mørkere I ansiktet, så da gikk det greit.
The drug cartel is there.
Fordi eller narkotikakartellet der.
And it's a very evil place.
Og det et veldig ondskapsfullt sted.
But they have revival.
Men de har vekkelse.
They really have revival.
De har virkelig vekkelse.
It's very strange, right?
Det veldig rart.
It's so evil, but there's revival.
Det så mye ondskap, men det vekkelse.
I don't understand.
Jeg forstår det ikke.
I saw the most beautiful Christians.
Jeg så de mest vakre kristne.
Full of fire.
Full av ild.
I came to this city.
Så kom jeg til denne byen.
15 years before.
15 år tidligere.
It was a gangster city.
Så hadde det vært en gangsterby.
No police.
Ikke noe politi.
People shoot each other.
Folk skjøt hverandre.
But then Jesus came.
Men så kom Jesus.
And it became a holy city.
Og det ble en hellig by.
And now there was two churches.
Nå var det to menigheter der.
And I never ever felt a place with so much peace. Never in my life.
Jeg har aldri I mitt liv kjent på et sted som har så mye fred.
It was like you came into heaven.
Akkurat som du kom inn til himmelen.
The vegetables were bigger.
Grønnsakene var større.
They prayed to God, they grow the right vegetable, and God made the whole city rich.
Gud ba, de ba til Gud om at han skulle gjøre høsten stor, og hele byen ble rik.
They would sit around the fire reading the Bible to each other.
De satt rundt bålet og leste Bibelen for hverandre.
They would eat together.
De spiste sammen.
The children would play and have fun.
Barna lekte og hadde det gøy.
It was truly like heaven.
Det var virkelig som himmelen.
It was really like heaven on earth.
Det var virkelig som himmelen på jorden.
They were not very rich, maybe rich, but they had a jeep. But I mean, beside that, they didn't care about money. They didn't care.
De hadde kanskje ikke så mye penger. De hadde kanskje en jeep, men de brydde seg ikke så veldig mye om penger.
I wish any Western Christian would go there just for 14 days. They would change their life.
Jeg skulle ønske hver vestlig kristen kunne reise dit og være der I 14 dager. Det ville endret livet deres.
No stress. There was not any stress.
Ikke noe stress I det hele tatt.
You just peace.
Bare fred.
In the meeting.
I under møtet.
There was a young boy.
Så var det en ung gutt.
He took the arm like this.
Han tok armen som dette.
And they had broken the he had broken the arm.
Han hadde brukket armen.
And it went like this. It's been grown back wrong together.
Den hadde vokst sammen feil. Så armen var helt
A simple prayer.
En enkel bønn.
Crack!
Ja.
Ja. Crack.
Crack. Oh, ja, det sa crack, ja.
Very loud. You can hear it on you can hear it on the video, right? You can hear it on the video.
Du kan høre den knakelyden på videoen.
Crack!
Knak.
And then the arm was normal.
Og så var armen normal.
This was the atmosphere the miracles were happening, right?
Dette var atmosfæren miraklene skjedde I.
And it's you are just as anointed in Norway. You have the same anointing.
Dere like salva her I Norge, dere har den samme salvelsen.
But now I'm in another place.
Men nå jeg på et annet sted.
Where people they're not stronger Christians than you.
Folk der ikke sterkere kristne enn dere.
They may be just satisfied with Jesus.
De kanskje bare tilfreds med Jesus.
They enjoy life.
De nyter livet.
They have no nothing.
De har ingenting.
But they have Jesus.
Men de har Jesus.
It was like heaven.
Det var som himmelen.
So I went up to this other village.
Så dro jeg til en annen landsby der.
In this village.
I denne landsbyen.
The cartel worked with the Catholic Church.
Så jobbet kartellet med den katolske kirken.
They made them grow marijuana.
De fikk dem til å dyrke marihuana.
To make money on the poor people.
For å tjene penger på bekostning av de fattige.
But then revival came.
Men så kom vekkelsen.
And they stopped growing marijuana.
Og de sluttet å dyrke marihuana.
And they started to grow vegetables.
Og de begynte å dyrke grønnsaker.
And so there now there was two kind of Christians in this city.
Så nå var det to typer kristne I den byen.
I came to the city.
Jeg kom dit.
It was minus degrees because it was far up in the mountains.
Det var høyt oppe I fjellet, så det var minusgrader.
They gave me 7 woolen blankets to lay under.
De ga meg 7 ullpledd til å ligge under.
I was freezing all night.
Jeg var kjempekald hele natta.
And then I wanted a shower in the morning.
Så ville jeg gjerne ta en dusj om morgenen.
So they took me into the toilet.
Så de brakte meg til toalettet.
You know, the old time was just a hole in the ground.
Du vet, I gamle dager så var det bare sånn hull I bakken.
It stinks like I don't know what.
Det stinker.
And then they boiled some water.
Så kokte de litt vann.
Hot and cold.
Varmt og kaldt.
And here's a cup.
Og her har du en kopp.
Go in and take your shower.
Gå inn og dusj.
Mission work.
Misjonsarbeid.
This is mission work.
Dette misjonsarbeid.
It's like heaven.
Det som himmelen.
It stinks like hell, but it's like heaven.
Det stinker som helvete, men det som himmelen.
So I came to the church building.
Så kom jeg til kirkebygningen.
All the Catholic ladies were there.
Alle de katolske damene, de var der.
All black.
Helt svart.
Because it's very holy.
For det veldig hellig.
And then you have the Pentecostals, they had another color.
Så hade du de pinsevennene, de hade en annan farge.
Now I never condemn Catholic. I never talk against anything. I never do. I just talk about Jesus.
Jeg fordømmer ikke katolikkene. Jeg snakker ikke mot noen. Jeg bare elsker Jesus.
Jeg
snakker om Jesus.
I don't say nothing, but I'm not there to put people down.
Jeg ikke der for å trykke folk ned.
I'm there to lift them up.
Jeg der for å løfte dem opp.
So I was preaching the gospel.
Så jeg prekte evangeliet.
I had two interpreters.
Og jeg hadde to tolker.
Because one in Spanish.
En til spansk.
And one in this native language the Indians speak.
Och ett av de urspråkene som indianerna där snackar.
Because most of them didn't speak Spanish.
För de flesta där snackade inte spansk.
So I'm preaching.
Så jag prekte.
Then I forgot my preaching.
Och så glömde jag prekna mig.
I mean you have two interpreters, very difficult to preach.
För du har två som översätter och då blir det vanskligt att preke.
You say something and
du säger
något. Two strange languages.
Två främmande språk.
You don't know what they say.
Du vet inte vad de säger.
I thought this is really difficult.
Och jag tänkte det här är skickligt vanskligt.
But you have to have some kind. You have to be relaxed and have a little humor and laugh of everything, right?
Men du är nöjd att vara lite avslappad och ha lite humor och le.
Not be too serious.
Inte vara för allvarlig.
So then God spoke.
Och så talade Gud.
Everybody with holes in the teeth. Will be filled.
Alla med hull I tänderna, de ska bli de hullen ska bli fyllt.
And the interpreter said, "No, no, no."
Och översättaren eller tolken sa, "Nej, nej, nej."
I said, "Shut up. God spoke.
Och jag sa, "Håll mun. Gud har talat."
I mean, God speak, you better do what God say.
När Gud talar så är du nödt att bör du göra det han säger.
So I said, "If you have how many have holes in they have no money," so I said, "How many have holes in the teeth?" Hands everywhere.
De we har inte pengar och jag spurte vem är det som har hull I tänderna och händer och gick upp överallt.
Okay, so can you feel the hole? Yeah, they could feel the hole with
så
the tongue.
Så sa jag, kan du känna hullet? Ja, de kunde känna hullet med tungen sin.
Then, now Jesus is going to fill them.
Nu kommer Jesus att fylla dem.
Be filled in Jesus name.
Bli fylld I Jesu namn.
And they were feeling the hole was gone.
Och så kände de hullet var borta.
95% got healed.
95% blev helbredet.
The pastor said.
Och pastorn sa.
This is not fair.
Detta är inte rättfärdigt.
I paid 500 pesos to get my dent.
Jag har betalat 500 pesos för tandläkarräkningen.
And they get it for free.
Och de fick det gratis.
This is not fair.
Detta är inte rättfärdigt.
And so then after this miracle what started these miracles was they came with a little baby in my hand.
Det som startade dessa miraklerna var att de kom med ett litet barn I händerna till mig.
And it had brock, you know.
Jag hade brock.
Yeah, brock. I forgot what is in English. And you could see it, right?
Och du kunde se brocken.
And the mother was crying.
Och hon gråt.
And I get this naked baby in my hand is big so I could have the baby right.
Så jag fick den nakna babyn I handen min är stor så jag fick plats till jag fick kunna hålla den.
And when I touched I knew healed.
Och när jag tog på barnet så visste jag helbredet.
And she got the baby back.
Hon fick barnet tillbaka.
And the tears of joy.
Strömmar
tears of joy.
Tårar glädjestårar.
This is Christianity.
Detta är kristendom.
This is reality.
Detta är verkligheten.
When we see these things.
När vi ser dessa tingena.
That's reality.
Det är realiteten.
That's what God want to do in Norway.
Det är det Gud vill göra I Norge.
If Norway is going to get saved, they have to see these things.
Hvis Norge ska bli frälst så är de nödt att se dessa tingena.
For real.
På ordentlig.
The rumors has to go around. This one got healed. This one got healed. This one got delivered. This one got delivered from drugs. This happened. This happened. When the testimony of Jesus' mighty miracles are spread over Norway, people will wake up.
Ryktene nødt til å gå. Den ble helbredet. Den ble satt fri. Jeg glemmer noe. Men ryktene nødt til å gå. Folk nødt til å høre det.
You understand? Now, then I went down.
Så dro jeg dit.
Okay, I can tell stories in 2 days now, but I go to make it short.
Jag kan fortælle historie I 2 dager, men jag ska göra det kort.
I went to the city.
Jag drog till byen.
My interpreter didn't believe anything.
Tolken min trodde ingenting.
He saw miracles right in front of his eyes he didn't believe.
Han såg mirakler rätt framför ögonen sina som han inte trodde på.
I said, how can you have no faith at all?
Och jag sa, hur kan du undgå tro I det hela?
He said, I just can't believe.
Han sa jag bara kan inte tro.
Yeah, but can you see?
Ja, men kan du inte se?
Yeah, but you sure something happened?
Ja, men är du säker på att det har skett något?
Are you sure that they were not sick?
At
when you have an interpreter like that, it feels very bad.
Når du har en tolk som det, så føles det ganske vanskelig.
Here comes Mr. Unbelief.
Her kommer Mr. Vantro.
So then we came to his church.
Så kom vi til menigheten hans.
And he had seen all these miracles.
Han hadde sett alle disse miraklene.
So he said.
Da sa han.
My mother-in-law is a witch. She's a real witch, a real witch.
Svigermoren min, hun en heks, en ekte heks.
And she's paralyzed.
Og hun lam.
God cannot heal her.
Gud kan ikke helbrede henne.
I said, incredible.
Og jeg sa utrolig.
And he was my interpreter. I had to. You can imagine you're preaching faith, and he's preaching unbelief.
Han var tolken, hvis du kan forestille deg det. Jeg preker tro, og han prekte vantro.
I'm preaching.
Så jeg preker.
And the first one to come is his mother-in-law.
Og den første som kommer svigermoren hans.
I cast the devil out.
Jeg driver djevelen ut.
And she get healed.
Og hun blir helbredet.
I don't believe.
Jeg tror ikke.
I said, you're incredible.
Ja, men du helt utrolig, sa jeg til ham.
And then the deaf and the dumb get healed. That the whole church knows he's deaf and dumb.
De døve og
deaf and a dumb.
Stum. De døve og de stumme, de ble helbredet.
So he got healed.
Og han ble helbredet.
And he spoke for the first time.
Og han snakket for første gang.
And the whole church start crying.
Og hele menigheten begynte å gråte.
Because he had been a boy all his life, and then suddenly the Lord opened the ear and opened his tongue.
Ja, for han hadde vært plaget hele livet, og plutselig så åpnet Gud tunga hans og ørene hans.
That released the miracles of God. That released
det
the miracles of God.
Det forløste Guds mirakler.
A woman who had no muscles in the leg.
En kvinne som ikke hadde noen muskler i beinet sitt.
Like a balloon, the muscles were just created.
Som en ballong så ble musklene bare skapt.
Jesus is alive.
Jesus lever.
He's the same yesterday, today and forever.
Han den samme i går, i dag og til evig tid. Han
He's really alive.
Han lever.
In Norway.
I Norge.
He's alive.
Han lever.
And we're going to kick this unbelief out.
Og vi skal sparke den vantroen ut.
Say amen.
Si amen.
Now, let's go. I will share one testimony of my own.
Nå skal jeg dele et vitnesbyrd som angår meg.
Because it's going to help you.
Fordi det kommer til å hjelpe deg.
Now, I am in the natural, I'm very lazy.
I mitt naturlige så jeg veldig lat.
I don't want to pray.
Jeg har ikke lyst til å be.
I don't want to read the Bible.
Ikke lyst til å lese Bibelen.
I don't want to go to church.
Ikke lyst til å dra på møte.
I don't want to do anything.
Ikke lyst til å gjøre noen ting.
In the natural.
I det naturlige.
Maybe you're like that.
Kanskje du sånn?
So what do I do?
Så hva gjør jeg da?
I get up in the morning.
Jeg står opp om morgenen.
I confess the word.
Jeg bekjenner ordet.
Before my feelings talk.
Før følelsene mine får snakke.
Before I wake up.
Før jeg våkner.
I confess the promises of God.
Så bekjenner jeg Guds løfter.
Why?
Hvorfor det?
I know me.
For jeg kjenner meg selv.
I say, you shut up, you're under my feet.
Jeg sier, hold munn, du under mine føtter.
I live in the spirit.
Jeg lever I ånden.
So how do you live in the spirit?
Så hvordan lever du I ånden?
You keep your confession.
Du fortsetter å bekjenne.
You renew your mind with the word of God.
Du fornyer sinnet ditt med Guds ord.
You shout!
Du roper.
Because we're Scandinavian, right?
Fordi vi skandinavere.
No, we don't shout.
Nei, vi roper jo ikke.
No, no.
Nei, nei.
Halleluja.
Halleluja.
Blah, 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 blah. Right? And then we get depressed.
Blah, blah, og så blir vi deprimerte.
Han åpner perleporten.
Han åpner perleporten.
What's wrong?
Hva som galt?
I feel like there's something over my head.
Jeg føler det noe over hodet mitt.
That's the devil.
Det djevelen.
You have to resist them, right?
Du nødt til å motstå
You have to rise up and break the chains.
Du må reise deg og bryte lenkene.
Break them all the time.
Bryte dem hele tiden.
It feels good.
Det føles godt.
Right? I learned in Uppsala.
Det lærte jeg I Uppsala.
And on Arken.
Og på Arken.
We screamed all the time.
Vi skrek hele tiden.
Oh, it's just me. You screamed.
Eller var det bare meg? Du skrek også, eller?
You also screamed.
Du skrek også.
We all screamed.
Vi skrek alle sammen.
I loved it.
Jeg elsket det.
Now, so maybe some of it was not right.
Kanskje ikke alt av det var riktig.
But it felt good.
Men det føltes godt.
I tell you if you go like that feels worse, right?
Jeg skal si deg, hvis du ikke gjør det, så føles det verre.
If you become like heavy.
Hvis du blir sånn tung.
That feels worse.
Det føles verre.
It's better to be alert.
Det bedre å være på vakt.
Okay, so we need to gird ourselves with truth.
Vi nødt til å spenne oss opp med sannhet. Spenne sannhet om oss.
What is truth? What does God say?
Hva det Gud sier?
Then we have to protect what we see and hear.
Vi nødt til å beskytte det vi ser og hører.
Right, if I don't watch the news, I don't care about corona, right?
Jeg ser ikke på nyhetene, jeg bryr meg ikke om corona.
I'm tired of listening to this news. Corona, corona, corona. I don't care, right? It doesn't help anything. The more I listen, it's not my God, right? Jesus is my God.
Jeg er lei av å høre på nyhetene. Corona, corona. Det er ikke...
It's not my God.
Det er ikke min Gud.
Jesus is my God.
Jesus er min Gud.
Why should I hear that, right?
Hvorfor skal jeg høre på det?
I want to hear about good news.
Jeg vil høre gode nyheter.
I want to fill myself with faith.
Jeg vil fylle meg selv med tro.
It's not that I deny bad things are happening in the world.
Det er ikke det at jeg fornekter at onde ting skjer I verden.
But I want to live by faith.
Men jeg vil leve av tro.
I want to be a conqueror.
Jeg vil være en overvinner.
I want joy.
Jeg vil ha glede.
And the word of God gives us joy.
Og Guds ord gir oss glede.
It really gives us joy.
Det gir oss virkelig glede.
So we have to fill in.
Så vi nødt til å fylle på og tale ut.
Get the spiritual engine moving.
Få den åndelige motoren til å gå.
Then we feel great.
Da føler vi oss
Then we just
bra.
Say, this is another day of victory. Yeah!
Dette en ny dag I seier.
Then God says, praise God, you are normal.
Men Gud sier, pris Gud, du normal.
Now, so I had a problem.
Så jeg hadde et problem.
Since maybe I was born, incurable disease.
Jeg hadde en uhelbredelig sykdom jeg hadde hatt siden jeg ble født.
And it got worse and worse.
Og det ble verre og verre.
There was no cure. No cure.
Det var ingen kur for det.
When I go to the doctor, no cure.
Jeg dro til legen, det var ingen kur.
And it was these trips I told about Mexico. Myself was lying in the room. I could hardly breathe.
Om disse på disse turene jeg fortalte om til Mexico, så lå jeg selv på rommet og jeg kunne knapt puste.
I was so sick.
För jag var så sjuk.
But I refused to bow.
Men jag nektade att böja mig.
I said I'm healed by the stripes of Jesus.
Jag sa jag är helbredet ved Jesus sår.
And year by year I was traveling around and it was getting worse.
Och år efter år så reste jag runt och det blev bara värre.
But I knew I was healed by the stripes of Jesus.
Men jag visste att jag hade legedom ved Jesus sår.
Right? And it's irritating.
Och det är irriterande.
You pray for the sick and you can't breathe yourself.
Att du ber för de sjuka så kan du inte puste själv.
It's terrible.
Det är förfärligt.
But it's a good way to get free.
Men det är en bra måte att bli fri på.
So then I decided I'm going to quit the ministry.
Så jag bestämde mig för att avsluta tjänsten.
I said I can't get oxygen. I might as well quit the ministry.
Jag sa jag får inte oxygen så jag kan lika gärna ge upp tjänsten.
So I was in Ancona in Italy.
Da jeg reiste til Ancona I Italia.
There was a woman, a Catholic lady.
Da var det en katolsk dame.
She had cancer.
Hun hadde kreft.
Very weak.
Hun var veldig svak.
She come. I can't breathe.
Og hun kom og sa, jeg får ikke puste.
I started laughing.
Og jeg begynte å le.
I can't breathe either.
Jeg kan ikke puste heller.
So. I just had faith to put my hands on her head, right?
Jag hade tro till att lägga handen på huvudet hennes.
In Jesus name.
I Jesu namn.
She was healed.
Och hon blev helbredet.
I said to God, and she went to the hospital, two cancers disappeared.
Hon reste till sjukhuset, två olika typer kreft var helbredet borte.
Then I said to God.
Så sa jag till Gud.
If you say I don't have faith, you lie. I have faith.
Hvis du säger att jag inte har tro, då lyver du för jag har tro.
God said nothing.
Gud sa ingenting.
Because we all have faith.
Fordi vi har alle tro.
It's a stupid question.
Det et dumt spørsmål.
So I was walking helping the pastor on the farm.
Så hjalp jeg pastoren på gården hans.
And listening to William Branham before he went crazy.
Og jeg hørte på William Branham før han ble gal.
The first couple of years he was very strong.
De første årene hans så var han ganske sterk.
But then he tried to be a teacher and he went wrong.
Men så prøvde han å bli en lærer og da gikk alt galt.
But before when he was brand new he was tremendous in faith.
Men tidligere da han var helt ny da var han fantastisk I trosundervisning.
And so he was in a healing revival that was with Jack Coe, Allen, even Kenneth Hagin. Many of these people was in this healing revival.
Så han var I en helbredelsesvekkelse med Jacko.
Jacko.
Jacko og
A.A. Allen.
A.A. Allen og Kenneth Hagin.
Oral Roberts.
Oral Roberts.
All these people.
Alle disse store kjempene.
There was a mighty healing revival.
Mektig helbredelsesvekkelse.
For 10 years you had outstanding miracles. From all of them.
I 10 år så hadde du store mirakler fra alle sammen av dem.
And you can watch the videos on YouTube.
Og du kan se på videoene på YouTube.
I will suggest you do it because you see mighty miracles and then you can get faith.
Jeg foreslår at du gjør det, for da kan du se store mirakler og få tro.
I love it.
Jeg elsker det.
I love to see miracles.
Jeg elsker å se mirakler.
I love to see these mighty miracles.
Jeg elsker å se disse store
miraklene. I get excited, right?
Jeg blir opprømt av det.
And I think it can happen now.
Og jeg tror at det kan skje nå.
So I was listening to one tape.
Så jeg hørte på en kassett.
And I preach in Finland all the time.
Jeg pleier å preke ofte I Finland.
And in Finland there was a dead boy, Ray, there was a boy that was dead, raised.
I Finland så var det en gutt som var død som sto opp fra de døde.
When they were there.
Da de var der.
So I asked when I was preaching in Finland, do anybody know the dead boy that was raised when Branham was here?
Så jeg sa det, jeg var I Finland, så spurte jeg, det noen her som kjenner denne gutten som ble reist opp fra de døde da Branham var her?
They all have read in the newspapers because it was a national wild miracle that everybody knew.
Alle visste om denne gutten, for det hadde stått man I avisa på I nasjonalt I Finland.
And so it shook the nation, this miracle.
Så det rystet nasjonen, dette miraklet.
And if you know Finland, even in the winter war, they fast and pray for 1 week to win the war over the Russians, and they beat the Russians.
Og hvis du vet, kjenner til Finland I krigen, så fastet de og ba og vant over russerne.
Because they fasted and prayed and cried out to the Lord.
Fordi de fastet og ba, ropte ut til Gud.
Prayer works.
Bønn virker.
Say amen.
Si amen.
Prayer works. This is good testimony, right?
Dette et godt vitnesbyrd.
Anyway, so what happened was
so det som skjedde,
that he had got a prophetic word in America.
Det var at han hadde fått et profetisk ord I USA.
And there was a little boy that was dead that was going to be raised.
At det var en liten gutt som var død som kom til å oppstå fra de døde.
And he told everybody in America.
Og han fortalte det til alle I USA.
But these two boys have been crushed up of a tree by an American car. They were totally smashed.
Men disse to guttene hadde blitt helt knust mot et tre av en amerikansk bil.
Blood everywhere.
Blod overalt.
One was in coma.
En var I koma.
One was totally dead.
En døde.
That's an impossible situation.
Det en umulig situasjon.
I love this testimony.
Jeg elsker dette vitnesbyrdet.
So the other guys, that were with Branham.
De andre som var med Branham.
Said, come and pray for the boy.
De sa, kom og be for gutten.
No, I don't want.
Nei, nei, det vil jeg ikke.
I want to see my own boy, he's at home.
Jeg vil se min egen gutt, han hjemme.
Then he saw his face.
Så han ansiktet hans.
He said, this is the boy.
Han sa, dette gutten.
He said, if I'm not a prophet, he will not raise up.
Han sa, hvis jeg ikke en profet, så vil ikke han reise seg.
I wish some prophet would speak like this today.
Jeg skulle ønske en profet snakket som det I dag.
So he put his hand on the boy.
Så han la hånden sin på gutten.
He jumped up.
Han hoppet opp.
Every bone healed.
Hvert eneste ben helbredet.
He's alive today.
Han lever I dag.
He's a policeman today.
Han en politimann I dag.
He is very alive.
Han veldig, han lever virkelig.
I love this testimony.
Jeg elsker det vitnesbyrdet.
The other boy got healed too.
Den andre gutten ble også helbredet.
Then you can see the pictures. There's so many people. There's no place in church. Nobody can come into church because everybody heard about the miracle.
Du kan se bildene. Det kjempefullt på menighetene eller på I menigheten der. Det ingen flere som kommer inn for alle vil høre om dette miraklet.
And then I preach in another place in Finland.
Så prekte jeg på et annet sted I Finland.
And here comes a guy up to me.
Og det kom en gutt opp til meg, eller en kar opp til meg.
He said, when I was a boy.
Han sa da jeg var barn.
The same time.
På den samme tiden.
A big truck run over my leg.
Så var det en stor bil som kjørte over beinet mitt.
My bones were shattered.
Benene mine ble knust.
My mother went and got a prayer cloth from the preacher.
Og moren min, hun reiste og fikk en bønneduk av han som prekte.
She put it on my leg.
Hun la det på benet mitt.
And Jesus appeared at the end of the bed.
Og Jesus viste seg på enden av sengen.
And I got a new leg.
Og jeg fikk et nytt ben.
I said, tell that story one more time, please.
Og jeg sa, kan ikke du fortelle denne historien en gang til, du grei?
And then tell it one more time.
Og en gang til.
Because it's not every day you meet a person that has a totally destroyed leg that get a new leg, right?
For det ikke hver dag du hører om en som har et helt knust og ødelagt ben, og så får en et nytt ben.
And I love the testimonies because you get faith.
Og jeg elsker disse vitnesbyrdene, for de gir tro.
You get faith from the Bible.
Du får tro fra Bibelen.
And you get faith from testimonies.
Og du får tro fra vitnesbyrd.
So I was listening to this.
Så jeg lyttet til dette.
And Branham had a preaching about demons.
Og Branham hadde en preken om demoner.
To Norway.
Til Norge.
He said like this.
Han sa som dette.
All sickness is demonic.
All sykdom demonisk.
If you say that today, they might lock you into the cuckoo hospital.
Hvis du sier det I dag, så kan det hende de låser deg inn på cuckoo-sykehuset.
But I can say like this, sickness is not from God, it's from the devil.
Men jeg kan si det at sykdom det ikke fra Gud, det fra djevelen helt sikkert.
It doesn't matter how serious it is.
Det har ikke noe betydning hvor alvorlig det
The devil is source of every sickness.
Djevelen opphavet til all sykdom.
Jesus is the healer.
Jesus helbrederen.
And then he said like this.
Så sa han dette.
I'm a hunter.
Jeg en jeger.
When I shoot a deer.
Når jeg skyter et rådyr.
It's dead.
Så det dødt.
Of course it's dead. It's dead, right?
Selvfølgelig, det dødt.
Then the deer grows like first it shrinks.
Og så rådyret det blir først mindre.
But it's still dead.
Når det dødt.
It's still dead.
Det fremdeles dødt.
Then it become like a balloon.
Og så blir det som en ballong.
But it's still dead.
Men det fremdeles dødt.
When I heard that.
Og da jeg hørte det.
I just screamed out.
Så skrek jeg ut.
My days of sickness is gone. My days of sickness is gone.
Mine sykdomsdager over.
Poop! It left my lungs.
Og det gikk ut fra lungene mine, forsvant fra lungene
mine. Totally healed.
Fullstendig helbredet.
I have been examined on hospital.
Jeg har vært på sykehus.
I've been examined.
Jeg har vært undersøkt på sykehus.
I am healed.
Jeg helbredet.
My lungs are bigger.
Lungene mine større. Healed. Jeg helbredet.
I had suffered with this for most of my life.
Jeg lidd av dette mesteparten av mitt liv.
I'm healed.
Jeg helbredet.
Why?
Hvorfor?
I believe the Lord.
Fordi jeg tror på Herren.
We have to stand on the promise.
Vi nødt til å stå på løftet.
You have a problem?
Har du et problem?
No, I keep this.
Nei, dette beholder jeg.
I prayed, nothing worked.
Jeg ba, ingenting fungerte.
I prayed for this maybe 100,000 of times.
Jeg ba for dette 100,000 av ganger.
But I kept praying.
Men jeg fortsatte å be.
I kept believing.
Jeg fortsatte å tro.
I didn't want to give in.
Jeg ville ikke gi opp.
I have other issues in my life.
Jeg hadde andre problemer I livet mitt.
Because I'm getting older.
Fordi jeg blir eldre.
I don't accept them.
Jeg aksepterer dem ikke.
A long life.
Et langt liv.
Divine health.
Guddommelig helse.
That's what it says.
Det det står.
And you the young be wise.
Og du som ung, vær vis.
Feed yourself with divine healing all the time.
Mat deg selv med guddommelig helbredelse hele tiden.
Because one day,
fordi en dag,
you get older.
Så blir du eldre.
Then it's your faith that's going to take you through.
Og da det troen din som tar deg videre.
When I young, I had no symptoms. I had nothing.
Da jeg ung, hadde jeg ingen symptomer, ingenting.
Nothing, right?
Ingenting.
Now.
Men nå.
I live by faith all the time.
Lever jeg I tro hele tiden.
Now let's go here to the last word.
Da går vi til det siste ordet.
First Corinthians.
Første Korinterne.
And we end here.
Og vi skal avslutte her.
It says here. First Corinthians.
Første Korinterne.
No, yeah, 15. 54. So when this corruptible has put on incorruption.
Så når dette forgjengelige blitt kledd I uforgjengelighet.
And this mortal has put on immortality.
Og dette dødelige blitt ikledd udødelighet.
Then it shall be brought to pass saying that it's written, death is swallowed up in victory.
Da skal det gå I oppfyllelse det ordet som skrevet, døden oppslukt til seier.
Right? Imagine this, when Jesus hangs on the cross.
Se for deg dette, da Jesus hang på korset.
Everything is taken away.
Så blir alt satt bort.
It's gone.
Det borte.
It is gone.
Det borte.
It is gone forever.
Det borte for evig.
That's what the Bible says.
Det det Bibelen sier.
Right? Then this is why it says.
Dette det den sier.
Death, where is your sting?
Død, hvor din brodd?
Hades, where is your victory?
Dødsrike, hvor din seier?
The sting of death is sin.
Dødens brød synden.
The strength of sin is the law.
Og syndens kraft loven.
But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus.
Right? You are free.
Du fri.
So if you have an issue in your life,
så hvis du har et problem I livet ditt,
you have to feed yourself on the truth.
Så du nødt til å mate deg selv med sannheten.
You have to rise up on the inside.
Du nødt til å reise deg på innsiden.
You have to resist the devil.
Du nødt til å motstå djevelen.
You have to give thanks always.
Du nødt til å gi takk hele tiden.
Always.
Alltid.
Give thanks.
Gi alltid takk.
If you are depressed,
hvis du deprimert,
if you fight with heaviness,
hvis du kjemper mot tunghet,
pray.
Be.
Rejoice.
Juble.
But don't take pills.
Men ikke ta piller.
Hello. I know a psychiatrist is dangerous, right?
Jeg kjenner psykiatere, det farlig.
Because if you take these happy pills,
hvis du tar disse lykkepillene,
it helps.
Så hjelper det.
If you take cocaine, it helps.
Hvis du tar kokain, så hjelper det.
But it kills you.
Men det dreper deg.
It destroys you.
Det ødelegger deg.
You might feel sad.
Kan hende du kjenner deg trist.
But rejoice.
Men juble.
Because your name is written in the book of the Lamb.
For ditt navn skrevet I livets bok.
You have to rise up. No self-pity.
Du må reise deg, ikke ha selvmedlidenhet.
Kick it out of your life.
Spark ut av livet ditt.
Kick yourself in the butt.
Spark deg selv bak.
Confess the word of God. Pray the word of God.
Bekjenn og be Guds ord.
Wake yourself up.
Våkne opp.
Do you hear what I say?
Hører du hva jeg sier?
It's not dangerous to feel bad.
Det ikke farlig å føle seg dårlig.
That's the time to pray.
Det tiden for å be.
And then we pray for one another.
Så ber vi for hverandre.
But we don't lay down and give up.
Men vi legger oss ikke ned og gir opp.
We continue to fight.
Vi fortsetter å
kjempe. The good fight of faith.
Troens gode kamp.
Right? We have a young. I don't want to say anything bad about the young, but I tell you sometimes.
Jeg vil ikke si noe dårlig om de unge, men jeg skal si det noen ganger.
You have to understand life is very serious.
Så du nødt til å forstå at livet ganske
alvorlig. And you don't complain.
Og du klager ikke.
You fight the good fight of faith.
Du skal kjempe troens
kamp. You must understand Jesus is your Lord.
Du nødt til å forstå at Jesus
din
Herre.
He is the King.
Han kongen.
You get it?
Forstår du det?
I get because I know for myself, right?
Jeg kjenner det fra meg selv.
I fought with depression.
Jeg kjempet med depresjon.
What set me free?
Hva det som satte meg fri?
The word of God.
Guds ord.
I fought with heaviness.
Jeg kjempet mot tunghet.
What set me free?
Hva det som satte meg fri?
Shouting and screaming.
Rope og skrike.
Giving thanks.
Gi takk.
Do something which is good.
Gjør noe som godt.
I go to the gym.
Jeg drar og trener.
And I preach for everybody.
Og jeg preker for alle.
I always feel good when I go to the gym.
Jeg føler meg alltid bra når jeg drar på treningssenteret.
And I preach for everybody.
Og jeg preker for alle.
I mean, I have to preach, right?
Jeg må jo preke, sant?
So I can't just not preach. I have to preach for something.
Så jeg kan ikke bare la være å preke. Jeg må jo preke for noe.
But we have to have the attitude.
Men vi nødt til å ha den holdningen.
That what Jesus done on the cross has to become a reality in our life.
At det Jesus har gjort på korset, det må bli en realitet I livet vårt.
Till we 120 years old.
Till vi 120 år gamle.
Say amen.
Si amen.
120, right?
120.
Not 80.
Ikke 80.
120.
120.
That's the message, right?
Det budskapet.
The message is feed yourself with your faith.
Budskapet mat deg selv med troen.
And rejoice.
Og vær glad.
Be a Jesus fanatic.
Vær en Jesus fanatiker.
Say amen.
Si amen.
Kick the devil out all the time.
Spark djevelen ut hele tiden.
And enjoy freedom.
Og nyt friheten.
Now I know life is serious, right?
Jeg vet at livet alvorlig.
I know.
Jeg vet det.
For all of us, especially now.
For alle, spesielt nå.
We have this time.
I den tiden her.
But we also have victory in this time.
Men vi har også seier I denne tiden.
Amen. I mean, Jesus is not dead now, right? He's alive.
Jesus ikke død nå, han lever.
So we fear nothing.
Så vi frykter ingenting.
Say amen.
Say amen.
Father, in the name of Jesus,
Far, Jesu navn,
we take authority over all the attacks and everything that's around us and all this corona and all this stuff.
Så tar vi autoriteten av alle angrep og alt som rundt oss, all corona.
Jesus name.
I Jesu navn.
We bind the attacks of the devil.
Vi binder djevelens angrep.
In the name of Jesus.
I Jesu navn.
We drive it out.
Vi driver det ut I Jesu navn.
In Jesus name.
Jesu navn.
I thank you, Lord, you have given us hope and faith.
Jeg takker deg, Herre, at du har gitt oss håp og tro.
I thank you, Lord Jesus.
Jeg takker deg, Herre
Jesus. We are more than conquerors.
Vi mer enn overvinnere.
We are victorious in Christ Jesus.
Vi seirende I Jesus.
I thank you, Jesus.
Jeg takker deg, Jesus.
A mighty revival.
For mektig vekkelse.
In Norway.
I Norge.
In Jesus' name.
I Jesu navn.
In the name of Jesus.
I Jesu navn.
That the church will rise up in the power of the Holy Spirit.
At menigheten vil reise seg I den hellige ånds kraft.
I thank you, Father, in the name of Jesus.
Jeg takker deg, Herre Jesu navn.
Thank you, Lord, that you will stir up all the dreams and the gifts in the church.
Takk at du skal vekke alle drømmer I kirken.
Stir them up.
I menigheten. Väck dem upp.
Stir them up.
Väck dem upp.
In the power of the Holy Spirit.
Och den helige andens kraft.
Let them rise up in the Spirit.
Låt dem resa sig I anden.
And take authority.
Och ta auktoritet.
Run the race.
Och löpa loppet.
I thank you Father in Jesus name.
Jag tackar dig Far I Jesu namn.
That now the last revival is coming soon.
Att nu kommer snart den sista väckelsen.
And we are ready.
Och vi är klara.
I thank you Jesus.
Tack Jesus.
For the good fight.
För den gode kampen.
Millions of people will come into the kingdom.
Miljoner av människor ska komma in till
riket. All over the world.
Fra hele verden,
even in Norway,
selv I Norge.
Thousands of people will be saved.
Tusenvis av mennesker skal
Revival
bli frelst.
Everywhere.
Vekkelse overalt.
I thank you, Father, in Jesus name.
Jeg takker deg, Far, I Jesu navn.
Thank you, Lord Jesus.
Takk, Herre Jesus.
All our life has just been a preparation for this
hele
time.
Hele livet vårt har bare vært en forberedelse
and
til dette.
We will see this mighty move of God.
Og vi vil se dette mektige
with signs and wonders.
Med tegn og under.
I thank you, Lord Jesus.
Jeg takker deg, Herre Jesus.
That you wake us up.
At du vekker oss opp.
And see the glory of God.
Og se Guds herlighet.
That will manifest upon this nation.
Som vil manifestere seg på denne, I denne
nasjonen.
I thank you, Lord Jesus.
Amen.
Amen.
Now we're going to pray for the sick.
Nå skal vi be for de syke.
But I tell you, the last revival is coming, right?
Men jeg skal si den siste vekkelsen,
den
kommer.
And we have been waiting on this all the time.
Og vi har ventet på dette hele tiden.
And we are expecting this to happen.
Og vi forventer at dette skal skje.
Smith Wigglesworth said, the last revival, everybody will be like him.
Smith Wigglesworth sa at I den siste vekkelsen kommer alle til å være som han.
Everybody.
Alle.
Could you imagine?
Kan du forestille deg det?
I can imagine.
Jeg kan se for meg det.
I can really imagine.
Det kan jeg virkelig.
Because I've seen some revival.
For jeg har sett noe vekkelse.
And is it going to be a million times stronger than that? I want to be in it.
Og hvis det kommer til å være en million ganger sterkere, så vil jeg være I det.
I really want to be in it.
Det vil jeg virkelig være I.
Because it's wonderful.
For det vidunderlig.
Then we don't have to be so perfect, right?
Da trenger vi ikke være så perfekte.
Because there's too much happening.
For det alt for mye som skjer.
I'm so happy I started in Russia and East Europe.
Jeg så glad for at jeg startet I Russland og Østeuropa.
You know why?
Vet du hvorfor?
Because I was not perfect.
Fordi jeg var ikke perfekt.
I didn't have to be perfect.
Jeg trengte ikke å være perfekt.
I just had to be wild.
Jeg trengte bare være vill.
And strong.
Og sterk.
And bold.
Og modig.
And that was my nature.
Og det var naturlig for meg.
When I was in Uppsala.
Da jeg var I Uppsala.
Everybody had suit and tie.
Så hadde alle slips og dress.
I didn't.
Jeg hadde ikke det.
Because I had no money.
For jeg hadde ingen penger.
So I didn't fit in.
Så jeg passet ikke helt inn.
I didn't have money for any suit and tie.
Jeg hadde ikke penger til dress og slips.
So I didn't fit in. I was not in the in crowd.
Så jeg passet ikke inn. Jeg var ikke I inngjengen.
God don't care about suit and ties.
Gud bryr seg ikke om dress og slips.
He cares about faith.
Han bryr seg om tro.
In your heart.
I hjertet.
He cares about somebody saying, I want this nation to be saved.
Han bryr seg om at noen sier, jeg vil ha, se den nasjonen frelst.
That's what he wants.
Det det han vil ha.
And it's in you.
Og det I deg.
But if you sit and watch TV all the day.
Men hvis du sitter og ser på TV hele dagen.
Is Jesus alive? I don't know anymore.
Er Jesus, lever Jesus? Jeg vet ikke lenger det.
The next revival that comes.
Den neste vekkelsen som kommer.
It will be more powerful than Azusa Street.
Den blir mer kraftfull enn I Azusa Street.
And there the arms grew out, the legs grew out.
Der vokste armer ut, ben vokste ut.
Teeth grew out.
Tenner vokste ut.
Amazing. The children were praying for the people.
Utrolig barna ba for folkene.
Teeth would grow out.
Tenner vokste ut.
That will be cool.
Det blir heftig.
Then I wouldn't stay home for many meetings.
Da hadde ikke jeg vært hjemme for på noen møter.
I would be in all the meetings.
Jeg hadde vært på alle møtene.
I would forget ever staying home.
Jeg hadde aldri vært hjemme.
I would just wash my clothes once while I go back to the meeting. I want to see more.
Bare vaske klærne og så komme tilbake på møtet for å se mer.
Father in Jesus name.
Far I Jesu navn.
We love this place.
Vi elsker dette stedet.
We love Egon's place.
Vi elsker Egon's sted.
I thank you Jesus.
Jeg takker deg Jesus.
We love all the churches.
Vi elsker alle menighetene.
And I thank you Jesus. We bless all the churches.
Og jeg takker deg Jesus. Vi velsigner alle menighetene.
I thank you Lord that revival will come in every church.
Jeg takker deg for at vekkelse kommer I alle menighetene.
I thank you Jesus.
Jeg takker deg Jesus.
The unity will come.
Enhet vil komme.
through this mighty revival.
Genom denna mäktiga väckelse.
There will be so much harvest.
Det kommer att vara så mycket höst.
That all the fights will stop.
Att all krangling vill ge sig och sluta.
And we will just love each other in Christ.
Och vi ska bara älska varandra I Kristus.
I thank you, Jesus.
Jag tackar dig, Jesus.
You are really Lord.
Du är verkligen Herre.
Thank you, Jesus.
Tack, Jesus.